ndithudi ndakondwa kwambiri kuona wochuluka chotere atatuluka usiku uno. Ine ndidakusungani inu kale mpaka pakati pa usiku usiku wathawu. Ine sindimaganiza kuti nonse mukadatuluka lero, koma zikuoneka ngati mukuti mubwere ku Sunday school, ndipo ndizabwino kwambiri. Tsopano ife tikuphunzira ndikuyesera kungotenga nthawi yathu pa chiphunziro cha mpingo ichi, ndipo ine ndimangophunzitsa icho. Tsopano pakhoza kukhala pali alendo wena ali ndi ife omwe ine sindikuwadziwa. Ine sindimakhala kuno mukachisi mokwanira kuti ndizidziwa omwe ali mamembala a mpingo, koma ine ndinalengeza kuti uno udzakhala wa mamembala a mpingo, chifukwa kunja anthu ali ndi ziphunziro zambiri zosiyana ndi zina zotere chabwino, ndipo iwo amakhulupirira zinthu zimenezo. Iwo anaphunzisidwa kuti azizikhulupirira izo. Ndiyeno pamene iwo bwera mu mpingo wina mwina mwake, ndipo kukuphunzisa china chake chosiyana kwambiri chabwino, ndiye iwo amaganiza ndikuti ine sindikugwirizana nazo izo. Mwaona chabwino, ife sitikutanthauza kuti tikhale amwano kapena kuti timpweteke wina aliyense, chifukwa chimene ife tikuchitira izi tsopano inu muzikhulupirira chilichonse chimene inu mukukhumba. Koma ife tili ine ndikuyika izi, ndipo ndiyenera kuzipanga izo mwamphamvu kwenikweni, chifukwa ife tiyenera kuti tizikhomerere izo pansi. Izi ndi zomwe kachisiyu amayima nazo, mwaona, basi zomwe ife timayima nazo pano. Ndipo mwanjira imeneyo ife tingafune kuti inu mukukwizeni, ndikumaganiza kuti ife timayesera kuti tikupwetekeni inu muchikhulupiriro chanu kapena chilichonse chonga izo, sindizo nkomwe. Ndipo izi ndi ife timadusa mwizi pafupi zaka ziwiri kapena zitatu kunoko, ndi chomwe ife timayima nacho chiphunziso basi. Kumene ife timayima nacho ndi chifukwa chomwe ife timachitira izo, chomwe chifukwa chake ife timakhulupirira izi. Ndipo kotero ngati pangakhala alendo munomwe sali membala wa mpingo, ndife ndithudi wokondwa kukhala nanu mukakhala pa zokambirana izi mmawa uno ndiponso usiku uno. Ndipo ndiye lachitatu padzayambika msonkhano wokopa kwa chizolowezi mu msonkhano. Ine ndikutanthauza kukachisi kuno, ndipo ine ndakhala ndikachitapo kwa kanthawi kukapuma pang'ono. Ine ndinatopa zedi kwenikweni, ndipo ndimayenera kuti ndichokepo kuti ndikapume kwa kanthawi. Ndipo ine ndangobwera kumene ndikumverera bwino, ndikumverera modabwitsa. Ndipo kotero ine ndikhala ndikuchokanso mwamsanga izi zitatha, ndipo ine sindibwereranso mpaka Januwale. Ine sindikupita ku misonkhano iliyonse, ine ndikungochokapo kukapitiriza kupuma komwe ine ndinalimoku. Koma pamene ife tinabwera muno, ife tinadzawupeza mpingo utakhala ngati uli mu kusokonezeka pang'ono apa ndi apo, ndi wena amamembala atayamba kukhala ngati akumafunda pang'ono, kumachokapo, kumasungirana maudani pang'ono kwa wina ndi mzake ndi zina zotero. Monga choncho ine ndinazungulira kuchokera kwa mmodzi mpaka kwa wina, mpaka ife tazikonza zonse izi mongo katsopano zili bwino. Mwaona, ndipo palibe cholakwika chilichonse, panalibe cholakwika chilichonse ndi aliyense wa mamembala. Aliyense wa iwo ndi amuna ndi akazi abwino, ngati iwo atangozindikira kuti uyo ndi mdierekezi akufika pakati pa wanthu, ndizo ndendende kulondola si anthuwo. Ngati inu mungakhoze kumulola mbale kuti aone izo, ndiye iye sangakhoze kusunga udani ndi munthu winayo. Iye ali iye amverera kuyipa, iye amvera monga chabwino izo. Ine ndikumumvera chisoni mbale wanga, mwaona, ngati iye anachita molakwisa bwanji, sanali mbaleyo, anali mdierekezi yemwe anachita izo. Inu mukati chabwino munthuyu anachita chinthu chakuti chakuti, mbale wanu sanachite izo, mlongo wanu sanachite izo, ameneyo anali mdierekezi analowa mwa iwo amene anachita izo. Kotero musati mumutsutse mbaleyo mlongo, muzimutsutsa mdierekezi ndiyemwe anayambisa izo. Ndipo kotero tsopano muzifundiso za mpingo izi, tsopano izo zikhoza kukhala zosamvetseka kwambiri kwa inu, izo zikhoza kukhala kuti inu mungagwirizane nazo nkomwe, koma ife basi ndi zomwe ife timakhulupirira. Ife timakhulupirira izo chifukwa izo tili mu Baibulo, ndipo ife timaphunzitsa izo mwanjira imeneyo tsopano usiku watha phunzo lathu linali chifukwa chani ife sitili chipembedzo tsopano ife ndife bungwe kwa ndife mpingo koma ife sitili chipembedzo ndiyeno ine ndimapereka zifukwa zomwe ife titili chipembedzo tsopano pamene ife tikutsegula zokambira nazo mawa uno ife tisanachite chomwecho tiyeni ife tipemphere wokondedwa mulungu ndi mukhalapo kwanu koyera momwe ife tikudzaka chiwiri kudzapempha kuyeretsa kwa malingaliro athu omwe solo zathu kuti tikhoze kudzipereka tokha kwa inu ngati dzida momwe inu mungakhoze kumagwiriramo ntchito ndi kupyoleramo kwa ulemerero wanu omwe ndipo Atate yeretsani maganizo wanga ndi malingaliro wanga ndi kuyankhula kwanga kuti zisati zikhale ine yemwe ndizichita kuyankhulako koma mzimu woyera uzidzoza milomo ndipo yadongo kuti ikhoze kumabweretsa zoonadi zomwe mulungu wamphamvu zonse angafune kuti mpingo wake uzidziwe ndipo ife tati tikupempheni inu ndiye ambuye ngati inu muchita izo kuti inu muchikankhire mbuyo chiwanda chilichonse chavuto ndi chiwanda chilichonse chaudani ndi matetano zichoke kwa anthu kuti iwo akhoze kumamvera mzimu woyera ukuyankhula kuti mulungu akhoze kulandira ulemerero kuchokera mu kusonkhana kwathu limodzi mmawa uno ndipo ngati pali pakhale chinthu chimodzi mu mitima yathu chimene sichili ndendende basi muchikhalidwe pamene inu mungakhoze kuyankhula kwa ife o mulungu ponyereni cho kutali ndiko utali wa momwe kummawa kulili kwa kumadzulo pakuti ife tikufuna tizidziwa chifuniro cha mulungu chokha kuti tizichichita chotero titsogolereni ife mwa mzimu wanu woyera mu zokambirana zomwe zikudzazi pa mpingo ndi chiphunzitso chake ndi chomwe iwo uyenera kumayima nacho ndi chifukwa chimene iwo uyenera kumayimira izo pakuti ife tikupempha izi mu dzina la Yesu amen. Tsopano usiku watha ife tinali kupereka lingaliro la chifukwa chimene ife sichinali chipembedzo chopangidwa bungwe ndipo ife maziko pang'ono okha kwa izi ndi chifukwa ife tikupeza kuti muchipembedzo izo zimalemba zotchinga tsopano ife tili nazo zinthu zambiri zoti tikambirane ndipo ife tinakambirana izo kwa chimene ife sitimalola azitumiki achikazi mu mpingo usiku watha ndipo mmawa uno ife tikufuna kuti phunziro ngati mkotheka ubatizo wa mzimu woyera ndi chifukwa chimene ife timakhulupirira mu ubatizo wa mzimu woyera ndi momwe ubatizo wa mzimu woyera umabwerera ndi chomwe iwo umachita ndi momwe iwo umakupangitsira iwe kumachita pambuyo pake ndiyeno usiku uno ngati ambuye alola ine ndikufuna ndiyankhule pa phunziro la mbewu ya serepenti ya iye mu tsiku lino tsopano anthu samakhulupirira mu mbewu ya serepenti koma ndilemba mwaona tsopano mosasamalaza tsopano ichi ngati ine ndingachipange chimolimba kwenikweni ine sindikutanthauza izo tsopano kwa inu anthu okondedwa chinthu chokha chimene ine ndikuyesera kuti ndichite ndi kuchilondolera icho mkati ndipo ife tichipanga icho mowawa onani kotero iwe uyenera kuyankhula monga iwe ukati John ita ikakhale pansi iye mwina sangati amvetsere kwa izo koma iwe ukati John khala pansi John apereka chidwi chochuluka kwa izo kotero tsopano ife tikuti tifule John khala pansi mawauno dabwino ine ndikufuna kuti ndiyankhule izo mwakuti inu mumvetse chimene ife tikutanthauza mwaona ndipo ngati ife titi tinene china chake zomwe tili chosiyana ndi malingaliro anu ndi chikhulupiriro chanu sindife chinthu chimodzi kumbukirani kuti mu mpingo uno pokhala azipembedzo zosiyana ife timakhulupirira kuti wachibaptisti chimethodisti chipresbateria chilutera chikatolika chiprotestanti myuda yense yemwe ali polangati iye ali mbale iye ndi mbale wathu ndizo zonse. Zibe kanthu chipembedzo chimene iye alimo. Mulungu sadzamusisa nacho konse iye kukhala mu chipembedzo. Koma chifukwa chomwe zipembedzo zili. Tsopano izi ndi zomwe zimayambitsa zipembedzo. Mulungu amaulula china chake chaching'ono kwa wina wake. Ndipo iwo amabwera ndi kudzapanga chipembedzo mozungulira kachikhulupiriro kameneko komwe iwo ali nako. Ndiyeno Mulungu sangakhoze kusunthira pasogolo paliponse. A Methodist angakhoze bwanji kulandira chilichonse kuposa ntchito yachiwiri yachisomo. Iwo anadzipanga okha chipembedzo pansi pa izo. A Baptist angakhoze bwanji kukhulupirira konse chilichonse kuposa chimene iwo olungama kapena achilutera kani olungama azikhala moyo mwachikhulupiriro. Ndichomwe iwo anadzachitirapo chipembedzo. Akanakhoza bwanji Baptisti kupita patsogolo paliponse kuposa momwe iwo amapitira chifukwa pamene iwe ukhulupirira iwe umalandira mzimu woyera ndi kumizidwa m'madzi. Ndipo icho timakhazikisa izo chifukwa ndi chimene iwo anachitirapo chipembedzo. Mwaona? Chifukwa chani kuti apentekosike amakhulupirira kuti pamene iwe uyankhula m'malilime iwe uli nawo mzimu woyera. Ndipo izo zimakhazikitsa izo chifukwa iwo apangira chipembedzo pansi pa icho. Mbale zinthu zimenezo zikhoza kukhalapo chimodzi chilichonse chabwinobwino. Koma Mulungu samamangirira ku kachipembedzo kakang'ono kalikonse. Iye amangoziyala pa chinthu chonsecho izo zonse ndi. Ndipo ife timakhulupirira izo ndipo ndi chifukwa kuti ife sitinakhale konse chipembedzo. Ambuye atipasa ife mwayi wougwirizanisa mpingo waung'ono uno mu zipembedzo zambiri zosiyana. Koma ife sitimachita izo chifukwa ife tikufuna kuti tizikhala monga chonchi basi. Chotero iwo ukhoze kukhala pansi pa ulamuliro ndi umutu wa Yesu Khristu. Kokulondola chilichonse chimene iye aululira kwa ife ndipo ife nkuona kuti ndi choonadi. Ndipo icho tikufola ndi mawu ake njira yonse mbuyo ndi mtsogolo kutusa mu Baibulo kuti icho ndi choonadi. Ndipo mzimu ukumavomerezera pa izo. Ife tilibe zotchinga zachipembedzo zoti zitilese ife kuti tivomereze icho. Ife timapita patsogolo pomwe kulowa mu icho ndi kumasunthira patsogolo pomwe. Ndipo kotero pamene chipembedzo chinena izo monga mpingo wa Khristu iwo ali pansi pa chipembedzo otchedwa mpingo wa Khristu kuti masiku azozizisa anatha ndi zinthu zonse izi monga choncho. Nanga inu mungazipeze konse kuti izo mulemba. Koma iwo sakanakhoza kuchita kanthu kalikonse nazo. Iwo apanga chipembedzo pansi pa izo. Mwaona? Kotero palibe kanthu komwe inu mungakhoze kuchita nazo. Koma ife tikufuna kuti tikhale afulu pamene ife tingakhoze kumayenda monga mzimu kutisunthira ife. Mwakuya kozama ndi pamwamba pokwera ndi kumangosunthabe mopitirira ndi kupitirira ndi kupitirira ndi kupitirira ndi kupitirira ndi kupitirira basi kuli konseko. Koma tsopano ife tivomereza zotengeka zilizonse. Ife tilemba nzere apo pomwe ngati wina wake apeza kena kake kakang'ono kamene Ambuye aululira kwa iye. Ndipo izo sizikugwirizana ndi Baibulo ili mpaka kudusa mu Baibuloli kuyambira Genesis mpaka chivumbuluso nkukhala kachiphunzitso. Ndiye ife tizivomereza izo. Mwaona? Izo ziyenera kumabwera kuchokera mu Baibulo. Ndipo izo zingangobwera ndi vumbuluso la wina wake ngati vumbulusolo tili kugwirizana ndi mawu. Chabwino. Bambo anabwera kwa ine nthawi ina kale ndipo iye nati ine ndangobwera kuchokera ku United States mbale Branham. Iye anati tsopano ine ndadziwana ndi mlongo wa Chikhristu. Ndipo anati mlongo wa Chikhristu uyu anali mmodzi wa akazi wokondeka kwambiri. Koma anati iwo anafika popeza kuti iye anali ndi amuna atatu kapena anayi. Ndipo anati kuti pamene ine ndamudziwa iye tikhalireni kuno miyezi itatu iye anamuchotsa winayo ndi kukwatirana ndi wina. Ndipo anati iye anali nawo mzimu woyera amayankhula mu malilime kwathunthu nthawi zonse mwachizolowezi. Ndipo anati amapereka maulosi ndi vumbuluso. Anati iye ndi mkazi wodzazidwa mzimu kwenikweni. Ndipo iye anali mtumiki wankazi. Bwana ati ine ndinapita ndipo ine ndinakawafusa mbuye. Bwanji chinthu chakuti nchakuti chivi. Bwanji kuti mkazi uyu anga machite zonga izi. Bwana ati ine ndinali ndi loto la mkazi wanga. Ndipo mkazi wanga anali akumagona ndi mwamuna wina. Zimene zinali makhalidwe oyipa. Ndiyeno anati iye anadza ndipo anadzagwada pansi pafupi ndi mapazi anga anati kodi inu mungandikhululukire ine pa zomwe ndazichita? Iye anati zedi ine ndakukhululukira iwe. Ndipo anati chifukwa chani iwe ukundikhululukira ine mosavuta? Anati chifukwa ine ndimakukonda iwe. Ndipo anati ambuye anandiyankhulanso muloto ndipo anandiwuza inezo chifukwa ine ndinamukhululukira iye pa ine ndimamukonda iye. Ine ndinati bwana loto lanu linali lokoma mwamphamvu. Ilo linali labwino mwamphamvu. Koma ambuye sanakupaseni konse inu loto limenelo. Ilo silikugwirizana ndi mawu ake. Ngokulondola ilo kuligwira ntchito ndi mawu ake. Zilibe kanthu kuti ilo likuoneka lenileni chotani ziyenera kumachokera mu mawu. Muchipangano chakale iwo anali nazo njira zitatu zodziwira uthenga. Yoyamba ndi kuti inali lamulo, yotsatira inali ndi mneneri, yotsatira ndiyo ndiwo lota. Tsopano lamulo linali zinthu zolembedwa zomwe zinkasungidwa mulikasa, ndipo izo zinali malangizo ndi malamulo pa malangizo. Ndiyeno mneneri ankakhoza kunenera kapena wolota ankakhoza kulota loto. Mene Mulungu amachita nazo njira zonsezo ndi aneneri ndiponso ndi maloto. Ngati pakhala pali wina pakati panu yemwe ali wauzimu kapena mneneri, ina ambuye ndizidziwisa ndekha kwa iye mu maloto ndipo ndizidziulula ndekha kwa iye mu masomphenya. Ndipo ngati zomwe iye anena zifika pochitika ndiye zimumvera iye, pakuti ine ndili ndiye. Ngati izo sizitero ndiye musamamumvere iye. Tsopano pamene iwo amutenga mlosi mneneri kapena wolota, ndipo iwo iye atakhala nalo loto kapena ulosi, ndipo iwo amafuna kuti apeze ngati izo zinali zoona kapena ayi, iwo ankamutengera iye uko kuchimene chinkatchedwa Urimu Tumimu. Tsopano ine ndikudziwa izo zipo zokhala kwa ena ena ayinu mawu ovuta pang'ono, koma zomwe izo zinali zinali makamaka Aroni pokhala wansembe wamkulu pa mafuko khumi ndi awiri a Israeli. Iye anali ndi miyala sikisi pambali iliyonse ya chapachifuwa, ndipo mwala uliwonse unali mwala wakubadwa wa fuko, monga fuko la Yuda, fuko la Gadi, fuko la Rubeni, fuko la Benjamini, lililonse linali ndi mwala wakubadwa. Ndiyeno pamene mwala wakubadwa uja, icho chimakhala chitapachikidwa pa imodzi ya mbale mu mpingo kapena pulasitala. Ndiyeno pamene iwo ankamubweresa mneneri uyu yemwe anali ndi uneneri umene iye ankati ambuye achita chinthu china chake, ndipo iwo ankamubweresa iye patsogolo apa, ndipo iye ankanena uneneri wake kapena iye ankanena loto lakelo. Tsopano ngati Mulungu anali muloto limenelo kapena mulosi limenelo, nyali zimenezo zinkayamba kusakanizikana limodzi ndi kumapangika ngati mtundu wa utawaleza ukunyezimira yankho la chauzimu mwaona ndiko kulondola. Kuvomerezana ndi mwala uliwonse mmenemo, mwala uliwonse kumasakanizisa gawo lake pa limodzi kunyezimiritsanso mwa yankho la Mulungu. Munthu uyu ndi mmeneri, iye akunena zoona, kapena loto limenelo linatumizidwa ndi ine. Koma ngati izo zinangokhala makalala ndipo sizinasunde, ine sindikusamala momwe izo zimaonekera ngati zenizeni. Izo zinali zolakwika, iwo sanali kuzilandira izo. Ndi kufotokoza kokongola bwanji lero. Tsopano Urimu Tumimu wa chipangano chakale anatsetsedwapo chifukwa anasintha unsembe. Tsopano Urimu Tumimu ndi mawu a Mulungu, Baibulo. Inde bwana, mkati umu Baibulo linati mulole mawu a munthu aliyense akhale bodza ndipo wanga akhale woona. Ndipo zilibe kanthu momwe zikuonekera ngati zenizeni pamene munthu akuzinena izo, kapena momwe loto lake lili lenileni kapena vumbuluso lake lili. Ngati izo buku lililonse mu Baibulo paibulo lonse tili kunyezimilitsa kuwala pa ilo kuti ndi choonadi zisiyeni zozokha zisiyeni zozokha tsopano inu mukhoza kutenga chituswa chaching'ono chalemba pano nkuti yesu anachita zakuti nzakuti ndipo ife tiyenera kumachita zomwezo inu mukhoza kuwapanga iwo kunena chilichonse chimene inu mukufuna kuti iwo anene koma izo ziyenera kumabwera njira yonse modutsa ndikufola mwambwiro ndi mawu a mulungu ndiye ndi zolondola uyo ndi mulungu akunena chomwecho uyu ndiye yurimu ndi tumimu wake totero mulungu sanayambe mu mbado uliwonse wakhalapo ndi mipingo ya chipembedzo inu mundiwuze ine pamene izo zinali ndipo tsopano panalibe konse chipembedzo mpaka zaka 360 pambuyo pa imfa ya mtumwi wotsiriza uwo unali mpingo wa Roma Katolika ndipo kuchokera mu mpingo wa Roma Katolika mulungu anautha iwo mu baibulo chipunguso 17 ule uyo ndi mkazi wosayera ndipo kuchokera umo iye anali nawo ana akazi ndipo ana akazi amenewo achiwerewere osayera monga iye analili zimene lemba limanena ndipo mpingo wa Roma Katolika unabala chiprotestanti chonse ndipo iwo anapita mbuyo momwe ndipo anachita chinthu chomwecho chimene iye anachichita ndipo chifukwa chimene iye analili wosayera iye anali ndi chikho cha chifunziso mudzanja lake vinyo wamkwiyo wake wa zaziwerewere zake ndipo iye ankachipereka icho kwa mafumu apa dziko lapansi ndipo iye anakhala pa madzi ambiri ndipo ankalamulira pa olamulira pa dziko lapansi ife tinazipeza izo chomwecho mu baibulo ife tinapeza kuti iye akuyenera kuti azikhala pa mapiri 7 mpingowo ife tinazipeza izo ife tinapeza kuti iye anakometsereredwa ndi nduwira yapatatu ulamuliro wa gehena kumwamba ndi purigatoriyo kulondola ndipo ndi mwamuna yemwe anali wolamulira mmenemo iye anali wotsutsa khristu atakhala mukachisi wa mulungu akudzisonyeza yekha kuti iye anali mulungu akukhululukira machimo pa dziko lapansi ife tinali nazo zonse izi tinadutsa mu izo ndipo tinaona kuti izo ndi zokhoza akuti pano zili kwa iye yemwe ali nayo nzeru ife tikupeza kuti mzimuwo unapitirira kuyankhula mwachimvekere kwa iye yemwe ali nayo nzeru kwa iye yemwe ali nacho chidziwiso kwa iye mizimu yosiyana mphatso kodi inu simungakhoze kuona kuti mulungu akuyendesa mpingo umenewu mu masiku otsirizawa payenera kuti pauke mpingo wodzaza ndi mphaso zauzimu mphaso zenizeni za mulungu pano zili kwa iye yemwe ali nayo nzeru muloleni iye awerenge chiwerengero cha chilombocho pakuti ndi chiwerengero cha munthu chiwerengero chake ndi 666 ndipo ife tinapeza pamene izo zinali ndendende tizikanakhoza kukhala muwonjezeranso zangwiro lembanizo eni anu vikariyas chomwe chili wolowa m'malo mwa khristu pili wa mulungu vikariyas flei dei ndipo muone ngati sizili mukuwerengera kwa chiroma ndipo muone ngati timupeza 666 muone ngati si mukuyika osati pa china chilichonse zomwe zikanakupasani inu kukayikira pa izi kapena izo koma pamalo omwewo pamene malemba wena onse amati iwo ukanati udzakhale uli ndipo ife pano achiprotestanti tikutulukira poyera pomwe tsopano chimene ife tikuyesera kuti tichite lero ndikubweresa izo ndikusonyeza kuti chifunziso chimene mpingo wa katolika unachibweretsa ndipo uli nacho ife tachitenga icho komwe kuno mu mpingo wa chiprotestanti ndipo ife tikuchipereka icho kwa wanthu chomwe chili chikho chomwecho cha ziwerewere zauzimu chimene iye akuzipereka chifukwa izo sizili mwa malemba izo ndi zopangidwa ndi wanthu iwo ndi uneneri wabodza uwo ndi bodza izo ndi za mdierekezi ndiyeno ife tinapeza kuti tipeze maziko pang'ono kuti tisonyeze izo mbado umene ife tili kukhalamo ndipo tinazitenga izo usiku wathawu kuti mwana wobadwa pathengo mwana wachigololo sankakhoza ngakhale kulowa mu msonkhano wa ambuye kwa timibado 14 izo zingakhale zaka 400 Saka pote kwa kambado. Mwomwe chimo linali liloipa. Mwomwe lili liloipa. Osa tili nali. Koma chomwe ilo lili chopano. Jibonga rizo zinali pansipala mulo. Jibo krisitu. Anabwela kutali kulisa la mulo. Yana ati. Ninu mnawamba iyo akuti. Iyo andawisa kale. Musadi muzipa hai. Koma inendi uliwa inu. Yese yemwe amuku ilambale wake popanda chifukwa. Wapakale. Anali kulisa ilo. Inu mnawamba iyo akuti. Iyo andawisa kale. Inu musadi muzipika chikololo. Ako kanali kachitirwe. Koma inendi kunena kwa inu. Yese yemwe ayangana pankazi. Jikumukumbira iye wachita chikololo. Anali kulitsa ilo. Kanthawi zikwi. Tabwirongarizo zinkatengera ati mibado. Kodi kuti ilo lizimirire. Ndiyena ngabwanji pamene galasi lokulitsira la Mulungu laponyedwera pa ilo. Ndipo anthu lero ausinguwa mateni uko mma high school akumakhala ndi mapando amowa ndikumamwa ndikumakhala ndi asungana ang'ono kumakhala mu chigololo anyamata ang'ono ndi zinthu zonga izo ndikambado kamtundu wanji kamene kakubwera ukatha uno mpiyani tikuwapangisa asungana ang'ono awa kumachita monga chonto mayi wawo anali wodzivula agogo awo akazi anali sungwana wa makolasi. Ndipo iye anati, iye adzachezera kusaweruzika kwa makolo pa wana ndi wana wana mpaka kuka mbado kachitatu ndi kachinayi. Inu mungakhoze kuyembekezera chiyani tinanso. Ndipo pamene zinthu zonsezo zikuyamba kukukha, ndipo mbewu yolungama nkuyamba kukhala chapambali, kuyamba kuwondelawondera, ndipo oyipa nkumango opitirirabe. Achipembezo kwambiri, kumango ipira ipirabe, ndi kuipira ipirabe, palibe china choti nkuchita, koma kuchiwononga chinthu chonsecho, monga iye anachitira kumbuyo uko, mkuwononga kwa chigumula. Linga liloliro nsela mundu, lili kupitirira kudzaza ndi tchimo. Chili chonse chimene mundu, ama chikanizira lero, vipotolo laka jasu. Kapena nkazi wina, kapena kukacha manga, tamanga huko. Osa kwaza ukalamo yewona kwa kazi yao, anyamara osa kwaza ukalamo ona kwa asunga nao, asunga na osa kwaza ukalamo ona kwa anyamata. Kukukwa, iwo alipa malo otelo mpaka ndielegezi, wawamanga iwo ndi kuwagwira, ndi mizimu yoipa. Kintu chonse chakhala chisaka niziko, chachimo. Nchifukwa ite tili mutsikuli. Ndipo nchifukwa kuti Russia akusewera ndende mmanja a Mulungu kuti achichotsepo chinthu ichi kuno. Bible limanena chomwecho. Ndithudi Mulungu akugwiritsa ntchito chikomunisi. Iye adzachigwiritsa ntchito ichi. Chikomunisi chidzawononga chinthu chonsechi molingana ndi lemba. Ndipo ife tili mutsiku limenelo. Tsopano pobweretsa zinthu zipoyera onani. Mbetselani anu. Inu mkuyanganizana nazo izi. Ndipo inu izo. Izo zikusimikizira. Kopita kwa nukwa muyaya. Kodelo. Musadi muchitenge ngati jina chake. Mopepuka. Muziangane izo mu yuri mtumimu. Yemwe akupangisa. Mumwe zikuapangisira mau. Kopano pamene fetu kuyangulaza zinu izi. Mwone ngari izo zikupirizana nalo Baibulo. Mwone ngari izo zikumangirizana nazo zomwelemba inanena. Tobano mpingo uli wonse. Pamene inu mukuti ndine Mkristu. Ndinu wachipembezo chi. Kodi izo zimapanga kusiyana kwanji. Chipembezo chomwe iwe ulimo. Ife tukuzindikira kuti chipembezo chilibe kanthu kochita nalo Baibulo la Mulungu. Ndipo chipembezo zonse zachiprotestanti ndi mahule. Baibulo lanu limanena chomwecho. Pamene inu munena kuti ndinu wa Methodist, ndinu kahule kachi Methodist. Inu mukati ndinu wa Baptist, ndinu kahule wachi Baptist. Pamene inu mukuti ndinu wa Pentecostite, ndinu kahule kachi Pentecostite. Ndizomwe Baibulo linanena. Kotero, iye ali mayi wati mahule. Tobano ngati ndi zonse zomwe inu muli nazo, tobano ngati inu mumayanjana nawo mu chipembezo ichi, komabe muli Khristu, ndinu Khristu. Ndipo sindinu wa Methodist, sindinu wa Baptist, sindinu wa Chipentekosite, ndinu Khristu. Osati poti ngakhale, ine ndinamva zokambirana mauno pa wireless, pamene ine ndimakonzekera kuti ndibwere kutali, pa kukambirana kwa Chikhristu atazungulira tebulo uko mu Louisville. Ndipo mipingo
yatengera dongosolo la kuphunzitsa nawo kamwedwe kamakono ndi mtundu wanji wa zizeke ife tidipange kupachani ziri choncho chifukwa amayi awo ndi abambo kunyumba samadziwa konse za mulungu kuposa momwe akafula amadziwira za walupanga waku Igupto. Chokani kuti inu chonseto inu simukusowa makono kudzipanga nokha makono inu mumapanga zidakhwa pamene inu muzichita izo. Ife tizimulola iye kumachita izi tizimulola iye kumachita izi ndi zina zotero monga choncho inu mungayembekezere chiyaninso ife tingakhoze kupita kambado kena ife tingakhoze kuchita izo ife tili pa nthawi yotsiriza. Tonero ine sindikufuna kuti inu mundiyike ine mugulu lina la chidempete ine ndikhoza kukhala ndili ngati ine ndili ine ndili basi monga ine wosadziwa izi ine ndinanena kwa mkazi wanga wakhalapoyo ine ndinati lida kodi ine ndakhala wotentheka wachipembedzo kodi ine ndasokonezeka malingaliro wanga kapena kodi ndi mzimu wa mulungu umene sungakhoze kupirira zinthu zimenezo umene ukufulira kodi muli zina chake muno chimene kundipangisa ine ngakhale kumatsutsana ndi kaganizidwe kanga komwe kufuna kwanga komwe ine ndinati ndipo zinthu zitatu zokha zomwe zingakhoze kukhala ziri izo zikhoza kukhala kuti mina ine ndasokonezeka malingaliro anga ngati ine ndili ine sindikuzidziwa izo ndine wamanjenje munthu wokwiyisidwa icho ndi chibadwa changa basi mphaso yanga imachitisa izo koma monga mtumiki koma ine mwina ndasokonezeka malingaliro anga kapena ine ndasanduka wotentheka kapena ndi mzimu wa mulungu izo ziyenera kukhala chimodzi cha zinthu zimenezo koma ine sindingakhoze kupirira kumaziona zinthu ndi china chake mkatimu timangofulira kunja ndipo komabe ine ndikudziwa molingana ndi baibulo kuti izo ziyenera kumachitika ndiye ndi ubwino wanji umachichita kuti ufuule mulungu adzayima bwanji pa chiweruzo ndi kudzakaponya kambado aka kuno ngati iye alibe liwu lofuulira motsutsa izo kuti libweretse chiweruzo ndikanati zidzakhale bwanji ndi afarisi ngati kukanati kusakhale yohane akufuula kuchokera ku chipululu zidzachitira ubwino wanji pamene ine ndiwawuza iwo asamachite izi ndipo asamachite izi ndipo asamachite izi ndipo inu musati muzichita izi ndipo inu mukhale mutadzazidwa nawo mzimu iwo amayenda pafupi nati asokonezeka mutu wapenga china chake chachitika kwa iye tabwino ndiyanso yanji kuchita izo kwa mulungu ayenera kuti akhale nawo liwu liyenera kuti lizinena izo muli monse chotero iye akhoze kubweretsa chiweruzo kudzati ndizo apo sindinu osadziwa izo ngokulondola ndipo ngati iwe sufuulira mombeka kodi iye achita chiyani pali china chake chikufuulira kunja mwa iwe iwe sungakhoze kuziletsa izo tsopano ife tikupezano ndiye kuti pamene ife tinabweretsa pansi chinthu chinacho chomwe ife tili nacho pano ndipeza kuti kwa chomwe ife sitili achipembezo ndipo ife tikukhulupirira kuti alipo akhristu obadwa kachiwiri anthu oyera mu methodist baptist presbyteria chipentekosite ndi zina zonse ife tikukhulupirira kuti mpingo wa mulungu ndiwo mbewu iyo yomwe yasakanizidwa kudutsa mugawo ili podutsa pansi pano ndipo iyo tinabweramo ndi zomwe ife tinaziyankhula usiku watha ndipo ife tikambirana izo mopitirira kukonzedwe latu osati kuti mulungu amakonzeratu chilichonse kuti chidzakhale chili koma mwakudziwiratu iye akhoza kukonzeratu pakuti iye ankazidziwa zinthu zonse ndipo ife tinapeza usiku watha kuti palibe wina aliyense anayamba wapulumutsidwapo monga usikuno ndipo anachitisa dzina lawo lilembedwe pa buku la moyo wa mwana wankhosa dzina lanu mwina linayikidwa pa buku la moyo wa mwana wankhosa dziko lisanayambe kapena linalipo uko kapena lidzakhala lilipo ife tikupeza pamene mulungu anamupha mwana wankhosa asanayitidwe maziko a dziko inu munaphedwa ndi mwana wankhosa wanu inu mukukhulupirira izo tizipeza mini tichabe. Kieni titembeluzire kuchivumbuluso, kujidiambile chivumbuluso 17, kapena chivumbuluso 13-18. Jipo tipeze hapa, zomwe Baibulo limanena za, zangati pamene mwana wangosa anaphedwa. Tione ngati iye anaphedwa mu AD 73, kapena AD 73, kapena ngati iye anaphedwa pati, pamene iye anaphedwa. Tabwino, sopano uyu ndi United States mulo siapa, inde. Sopano ife, tuwerenga izi. Bonse okhala pa dziko lapansi adzamupembeza iye. Siyani, mirombo. Omwe mayina awo sanalembedwe mu buku la moyo wa mwana wangosa ophedwa kuchokera ku maziko a dziko. Ndilidi pamene mwana wangosa anaphedwa zaka 2000 zapitazo, mwina mwake zaka 100 million zapitazo. Maziko a dziko asanayikidwe konse, Yesu Khristu anapera machimo athu. Oh, koma tsopano ine ndikuyamba kukhala wachipembedzo. Kusanakhale konse dziko, Yesu Khristu anapa kuti alipulumutse ilo. Tabwino ili mukuti ndiye nchifukwa chani Mulungu, Mulungu wopanda malire analiloleza konse tchimo. Inu mukudziwa muli zikhumbo mwa Mulungu. Ndipo ngati Mulungu anganati asamuloleze Satana, iye ankadziwa pamene iye ankamulenga Lusifala kuti iye anali wodakhale yemwe akanadzaliyipitsa dziko. O Mulungu wathu sali china chake chaching'ono chokankhidwira ku ngodya ina, koma iye ndi Mulungu wopanda malire yemwe sanayambe konse wakhalapo ndi chiyambi kapena sadzakhala nawo konse mapeto. Ndipo mwa iye, iye ali mu zokhumba zake, iye ndi mpulumusi. Ndipo iye akanakhoza bwanji kudziwika konse monga mpulumusi ngati pakanali pasakhale china chake choti achipulumutse ife tikanadziwa konse chotani. Nsiyani chinali choyamba ngati ine nditafunsa funso, nsiyani chinali choyamba, mpulumutsi kapena wosimwa? Tabwino, ngati mpulumutsi anali woyamba, ndipo mpulumutsi ndi wapamwamba kuposa wosimwa, nanga wosimwa anadzapezeka bwanja alipo ngati pakanali pasakhale wosimwa? Iye si bwenzi atamudziwa iye konse ngati mpulumutsi. Tiyani tili champhamvu kwambiri. Mchiritsi kapena munthu wodwala, wochiritsa amango achosa matendawo ndi kuwawononga iwo. Choyamba chinali chiyani? Mulungu kapena khansa? Kodi analipo Mulungu poyamba? Chifukwa chiyani iye analoleza matenda ndiye? Chifukwa ngati iye angakhoze kuwawononga iwo tsopano, iye akanapangisa iwo kuti asamachitike? Chifukwa ngati iye ali wopanda malire, iye ankadziwa kuti ndikanati zidzachitike. Komano ngati iye satero, ngati iye satero, ngati pakanapanda kukhala matenda, ndiye iye sakanadadziwike monga mchirisi. Koma pokhala kuti iye ndi mchirisi, payenera kuti pakhale kuli matenda. Inu mukuona zomwe ine ndikutanthauza. Tsopano iye ankadziwa zinthu zonse. Tsopano muchivumbuluso 13:8 mbetserani, ndipo mwana wangosa anaphedwa liti asanayikidwe maziko a dziko. Mulungu mu malingaliro ake wopanda malire akuyangana pansi kudusamu mitsinje ya nthawi, ndipo iye anaona zomwe zikanati zidzachitike. Ndipo mwe iye akanati adzalengere ndi kudzagwera pansi mu danga ili la nthawi kuti adzakokeremo zomwe iye anali kwenikweni. Kandi simulino ang'ono ino amuna omwe muli nawo akazi anu, kuwayika akazi anu pa yesero, ndipo inu mungaone chomwe anapangidwa nacho kokulondola. Kumuyika mwamuna pa yesero, kugwedezera bodolo pansi pakamwa yake ngati iye akhala ali chidakwa. Izo zikuwuzaninu ngati iye anapulumutsidwa kwa izo kapena ayi. Ngati iye wakhala ali mthakati woyendayenda galu wa ubve yemwe amaswa manyumba amuna wena, mugvuleni mkazi wina ndikumuyamba iye, nyambeni naye iye. Ko izo zikuwuzani chomwe iye anapangidwira nacho, ndikokulondola ndithudi Mulungu kuti asonyeze mphamvu yake kuti asonyeze zomwe iye anali kuti iye anali mpulumusi iye anamulola wochimwa kuti akhalepo kuno monga ine ndanena angelo azidzayimba bwanji nkhani zachiwombolo pamene iwo sakudziwa nkomwe zomwe chiwombolo timatanthauza koma ife tikhoza kuyimba iyo ife tikudziwa zomwe zimatanthauza kukhala utatayika ndi domwe chimatanthauza kukhala utapezedwa iwe usanatayikepo konse iwe sumadziwa chomwe chimatanthauza kukhala utapezedwa ndiwo omwe anatayikapo amadziwa chomwe chimatanthauza ndiwo omwe anakhalapo ndi matenda omwe amadziwa momwe ungasangalalire ndi thanzi labwino pamene ilo libwera ndi munthu woyipa uja yemwe ankayenda mmisewu kutaliko yemwe analibe konse bwenzi ndipo analibe konse aliyense woti ayikepo mkono wawo momuyangaka ndipo analibe aliyense konse woti angayang'ane konse iwo ndi kuwalingalira iwo ndi munthu ameneyo yemwe amadziwa kumene bwenzi lenileni amatanthauza akatayike mkono momukumbatira zedi iwe umayenera kuti udziwe ife tikanadziwa bwanji kuyamikira kuwala kwa dzuwa ili ngati pakanati pasakhale usiku inu mukanadziwa bwanji kuliyamikira siku labwino lowala ngati pakanati pasakhale lina la mitambo inu mukanadziwa bwanji kuyamikira kutentha kwa kuwala kwa dzuwa kwa mchirimwe ngati pakanati pasakhale dzinja lamulo la zosutsa ndi zovomereza ine ndikuyamba kuchoka pakulalikira ine ndimatanthauza kuti ndichite izo chabwino chivumuluso 17:8 pamene ife kwa miniti yokha tsopano tili tisonyeze tsopano mwana wankhosa anaphedwa liti asanayikidwe maziko a dziko chabwino chivumuluso 17:8 ndipo chirombo chimene iwe unachiona chinalipo ndipo palibe ndipo chidzasikira ku dzenje lopanda malire ndipo chidzapita kuchiwonongeko ndipo iwo okhala pa dziko lapansi adzadabwa omwe mayina awo sanalembedwe mu buku la moyo kuchokera buku la moyo kuchokera liti ku maziko a dziko ndi liti pamene dzina lanu linayikidwa mu buku la moyo monga ine ndinanena usiku watha munthu yemwe analemba nyimbo pali dzina la sopano lalembedwa uko mu ulemerero ndipo ndilanga ndilanga mwatanthauzo iye anali kulondola koma mwamalemba iye anali kulakwitsa dzina lanu silinalembedwe usiku umene inu munadza kwa khristu yesu anati onse omwe akade anandipatsa ine adzaza kwa ine ndipo palibe angakhoze kubwera kupatula atate wanga atamukoka iye onse omwe adza kwa ine ine ndidzawapasa iwo moyo wamuyaya ndipo ndidzawaukitsa iwo pa tsiku lotsiriza palibe wina wa iwo wotayika ine sinditaya kalikonse pa palibe munthu angawakhwathule iwo kuchokera mdzanja la atate wanga yemwe anawapereka iwo kwa ine oh my yohane woyera 5:24 iye yemwe amva mawu anga ndi kukhulupirira pa iye yemwe anandituma ine ali nawo moyo wamuyaya ndipo sadzabwera konse ku chiweruzo koma wadusa kuchokera ku imfa kupita ku moyo ndito chifukwa mpingo uno umakhulupirira mu chitetezo chakupirira kwa oyera osati mu kachitidwe ka chibaptisti osati mukachitidwe ka chipresbateria koma mukachitidwe ka baibulo chabwino inu mukuti tsopano mbale branamu ine ndikulingalira kamodzi mu chisomo nthawi zonse uli mu chisomo izo zimabweresa zopanda chisomo zochuluka koma pamene mwamuna kapena mkazi wabadwa mwa mzimu wa mulungu zinthu zakale zapita zinthu zonse zasanduka zatsopano ndipo iye wabalidwa ndi kudalisidwa ndi mulungu wamuyaya ndipo iwo sangakhoze konse kuwonongeka monga mulungu mwini wake sangawonongeke kodi inu mukutanthauza kuti mundiwuze ine kuti mulungu wopanda malire akanabwera pansi ndi kumupatsani inu moyo wamuyaya akudziwa kuti iye akanati akutayani inu kukupulumusani inu pano akudziwa kuti iye akutayani inu apo nanga anakupulumutsirani iyani inu ndiyetu iye akuchita modzisusa iye yekha ngati iye anakupulumutsani inu kamodzi ndinu wopulumutsidwa kwamuya ya wonse. Palibe ziwanda mugehena zingakhoze kukusokonezani inu. Tsopano Mulungu wopanda malire yemwe akanakhoza kudziwa mapeto kuchokera kuchiyambi, ndiyeno nkukupulumutsani inu pano sabata ino, ndipo akudziwa kuti chaka chamawa inu mudzabwerera mbuyo ndi kudzakutayani inu. Chabwino, pachani iye akudira ntchito yonga imeneyo? Izo zikanakhala zopusa ine sindikanachita izo. Ngati ine ndinakupangani inu bwenzi langa lero, ndikudziwa kuti inu mukhala mdani wanga mawa. Chabwino, ine sindikanachita izo. Ine ndikanangokusiyani inu nokha. Waona, Mulungu akukupangani inu wantchito wake lero, chifukwa iye akudziwa. Ndipo ankadziwa inu musanabwere konse pa dziko lapansi. Pamene iye ankapanga kasha yemwe anapita muthupili lanu, pamene iye ankalenga kuwala kwa dziko kumene inu komwe kuli mwa inu, pamene zimafuta ndi zonse zomwe inu munapangidwa nazo, pamene Mulungu ankazilenga izo pa dziko lapansi, iye ankadziwa msempha uliwonse wa inu ndi chomwe inu mukanati mudzachite. Angakhoze bwanji Mulungu wopanda malire? Chabwino, ine kuli bwino ndiyende mosamala lero. Ine mwina ndikhoza kubwerera mbuyo ndi kudzatayika mawa. Inu simunapulumutsidwe poyamba pomwe. Inu mukhoza kukhala mutangotengeka pansi pa zotengeka. Inu mukhoza kumangoganiza kuti inu munapulumutsidwa. Inu mukhoza kumamverera ngati munapulumutsidwa. Inu mukhoza kumakhulupirira kuti ndinu wopulumutsidwa. Inu mukhoza kudzawina mpingo. Inu mukhoza kukhala wa baptist wabwino, wa methodist kapena wa chipentekosite. Izo zilibe chinthu chimodzi chochita nazo. Dzina lanu lili konse. Ngati inu munapulumutsidwa apo konse, inu munapulumutsidwa dziko lisanayambe konse. Pamene Mulungu anamutumiza Yesu mumalingaliro ake kuti adzamupulumutse uyo yemwe iye anamuona kuti angapulumutsike. Tsopano iye sali kulolera kuti wina atayike. Iye sali kulolera, koma ngati iye ali Mulungu, iye anamdziwa yemwe akanati ndi yemwe sakanati adzatero. Lemba limanena chomwecho, yotero ndinu apo. Ndi chifukwa ife timasiyana ndi a baptist, a methodist, ndi anthu otchedwa oganiza mwachikavi. Koma chikavini cholondola, ndiye ife tipita kufika chakumbali ya chi arminian. Kodi iwo anapeza chiyani? Zinchito ndilo gulu la chiyero. Zinchito adalisidwe Mulungu, ine ndililola sisilanga lizikula. Akazi ndipo, o Mulungu alemekezeke, ine sindimavala konse malaya agwanda mwamuna kutero. Ndi zina zotero zonga izo. Izo zilibe kanthu kochita ndi ufumu. Ayi bwana, inu mukhoza kulola tsitsi lanu likule motalika. Inu mukhoza kumavala madresi paliponse komwe inu mukufuna kutero, kapena inu mukhoza kuchita izizo kapena zinazo. Ndipo izo sizikhala konse ndi kanthu kochita nazo. Inu simunapulumutsidwe chifukwa cha zovala zanu. Ngati zili choncho, Mulungu akanangopanga mapateni ena azoterozo. Yesu sakanasowa kuti afe. Inu munapulumutsidwa chifukwa chakuti Mulungu anakupulumutsani inu mwachisomo. Ndipo inu mumachita zinthu izi pongoyamikira. Makhalidwe wamba angakuwuzeni inu zimenezo. Inu mumachita zinthu izo poyamikira. Ntchito ndi zomwe ine ndimamuchitira Mulungu. Ngati ine sindikanalalikira konse ulaliki wina ndikukhala moyo kuno zaka 150, ine ndikanali wapulumutsidwa. Ine sindili wapulumutsidwa chifukwa ndine mlaliki. Ine ndinapulumutsidwa chifukwa ndi chisomo cha Mulungu chimene chinandipulumutsa ine. Panalibe chinthu chimodzi chimene ine ndikanakhoza kuchita kuti ndiyenere izo. Ine ndasumiridwa ndi lamulo pakali pano chifukwa cha madola theka la miliyoni. Ndipo iwo akuti, Genji, iwe unapita uko. Ndalama izo zomwe iwe unakatenga uko kuti ulipire ngongole zako. Izo zinali zako iwe usanalipire ngongole zako. Iwe unazidusisa izo mu chalichi chako. Koma izo zinali zako poyamba. Ine ndinati, koma ine sindinachiteka nduka mozi kake. Anati inde iwe unachita. Anati iwe, unawawuza iwe kuti iwe, utenga chopeleka chachikondi. Ine ndinati, ine ndikufuna wina ndiuze ine, pamene izo zinali. Chabwino iwe, mkapemba kudzera makalata. Ine ndinati, kafufuzeni ofesi yanga. Palibe tambala. Ine mukudziwa Bible linati, musati muzitenga lingaliro. Pazori mukanene pakuti izo zikapasidwa kwa inu muora limenelo ndipo ndinali ndidakhalapo pafupi ndi oweruza mlandu abomawo ndi aliyense akuzaziranso kwa ine kuchokera mbali imodzi ndi kwinayo ndipo ine wosadziwa nkomwe ma ABC yanga ndipo ndi amuna anzeru awo omwe ali ophunzitsidwa kuti akupangise iwe kuti unene zinthu zomwe iwe sumadandauza kwenikweni kuti uzinene izo ndiye iwe ungadzifanizise nzeru chotani ndi wina wake wonga uyo iye sangakhoze konse kufanana nzeru ndi mbuye wanga ngakhale lemba ili linati musati muziganizira ayi pamene inu mubweresedwa pamaso pa mafumu ndi olamulira ine ndikudziwa ndalamazo mwa ine ndinakatenga uko ine ndinazigwiritsa ntchito izo ndipo iwo sanasuse izo izo zinali zitagwiritsidwa ntchito mwanjira yake monga izo zikanakhoza kugwiritsidwira koma iwo anati izo zinali zako poyamba ndiyeno iwe unazisandusa izo kukhala za Branham Tabernacle ine ndinati koma ndine msungichuma wa Branham Tabernacle ndipo izi tabwino iye anati ine sindikudziwa za izo ndiye pachani matrustee sanachite izi izo ndi zinazo wina ine ndinati ndiye inu mukunditcha ine wosaona mtima anati ife tikuganiza ndinu owona mtima kwambiri anati ine ndikufuna ndisonyezeni inu china chake bambo Branham woweruza mlanduyo ine ndikungonena izi kwa ulemerero wa mulungu tsopano kokha ndi makamaka chifukwa cha ang'ono iye anati ine ndikufuna kuti ndikusonyezeni inu china chake kuti ndikusonyezeni inu momwe ngati inu muzikhala moyo ndi baibulo mulungu azikhala moyo ndi inu ndipo ngati mzimu wanu uzisusana ndi zomwe mulungu ananena ndiye inu timukukhala moyo ndi baibulo kumbukirani usiku wathu pamene ife timakamba za alaliki achikazi pamene iwo ati o ine ndikukhulupirira mzimu woyera unandiitana ine kuti ndizilalikira ndi zina zotero monga choncho Bible linati ngati munthu wina anena kuti iye ali mneneri kapena ngakhale wa uzimu muloleni iye azindikire kuti izi ndi malamulo a Ambuye koma ngati iye ali wosazindikira ingomusiyani iye akhale wosazindikira chotero pamene inu muwamva anthu akunena kuti iwo amakhulupirira alaliki achikazi izo zimasonyeza kuti iwo sali mwabwino ndi mulungu kapena sakudziwa choonadi zochoonadi lemba limanena chomwecho ife tinazipeza izo umo ndipo zikungogwirizana kudusa mumalemba kopano zilibe kanthu momwe zikuoneka ngati zenizeni chotani ndi zosiyana ndi zolondola kopano ife titenga china chake pano tsopano zindikirani mulungu mulungu wopanda malire yemwe anapanga dziko lapansi ndi miyamba ndipo ankadziwa zinthu zonse ndipo anazidziwa izo dziko lisanaumbidwe mkomwe utitiri uliwonse nthenthe iliyonse tongole aliyense chilichonse chomwe chikanati chidzakhalepo ndipo inu muzikhala moyo ndi mawu ake ye nditayimapo pafupi ndi oweruza mlandu awo woweruza mlandu uyu anabwerapo nati ife titiri mwanjira iliyonse kuyesera kunena kuti ndinu wosaona mtima anati inu simumadziwa pa zoona zakuti pamene aliyense akupasani inu ndalama izo zinali zanu poyamba anati inu munasaina cheke chochokera kwa bambo Minor Adam Bright aku California a Christian businessman full gospel fellowship chamadola ochuluka ndikwi chotero ndipo tsiku lomwelo inu munazitenga izo mu banki yanu ndipo munagula matikiti anayi kapena asanu aulendo wakutsidya kwa nyanja pafupi madola 24,000 ndinati inde bwana iye anati inu muli ndi ngongole ya msonkho pa izo chifukwa ine ndinati ife tinali titayima mu banki yomweyo Dipoye ane nipasaine chengeto. Dipoye inagidu sita ito mubanti ndukulemba madigiti. Mwabwe zilapo mwepo. Yanadi. Ndalinu muna kala nato chengeto. Mimiti mozi. Anadi teka la izo. Zinalizanu. Inu muna kala nato ito. Teka la miniti. Izo zinalizanu. Teka la miniti. Izo zisana kale chuma tampingo. Anati. Inu mulindingo ngole yansongo pa izo. Anati, iye anazipeleka izo kwa mpingo, iye analipila nsongo pa izo, ndipo iye anapeleka izo kwa mpingo, iye anazipeleka izo kwa inu. Ndipo ine ninati, iwe umalipila nsongo pa izo, izo zimapila ku mpingo, ndienzo salipilidwa nsongo. Anati, ife, piti kulipilisa nsongo mpingo wanu, ife tikulipilisa nsongo inuyo, ine ninati ndiye. Kodi ine ninati, mundu yemweyo amene anasaina dzina lake pa nsonkho wa boma. Ananduza ine kuti ndizichita izi mandira iyi, yanati iye sali ndi boma panonso. Ine ninati, iwo amene analemba malamulo salinso ndi boma panonso. Kodi iwo akuimabe, ine ninati, tikulina inu simudzakhala muli ndi boma aponso. Ndiponanga, mukunena chiyani ndiye, ine ndinati, Kodipe, tukutumikila boma la ntundu wanji, ntundi. Komandiye, dibomu huina yanati, bambo Branham, yanati. Ipe, tukupesa pamu, mungirole ine, nikusonyeze ninu, kumene ndalama ini onse yome inu, muma igwisa nchito ili. Ine ninati, chabu ino, yanati, apa palimalo ome inu, munga jitisa nsongano, mu Canada, mu Alberta. Dipo kumene kwa inu, muna pasitwa chopeleka, kachikondi, tamatola, zikwi zitatu. Ine ninati, inde bwana. Bwana di, losatila, la mungu labitalo gani kwa ilo, inu mnapita, nipo mnakapeza kumene unalisalizita kale, nipo iwo anali akupembeze la musalizisi, nipo jinalibedenga pa ito, nipo inu mnapeleka madola 3,000 euro kwa anduao, kuti amangire chalichi. Ine ninati, niko kulondola. Anati, koma inu mulindingo ngole ya nsongo pa ito. Anati, inu yo mnazipeleka iso kwa mpingo. Anati maona, izo zinalizanu zisana kale za mpingo yanari kodizo sizona kuti bambo wina wake mbo ine simutula zina lake kipambira inu mkumudziwa iye nyumba yake inapsa kuno mudziko ndipo inu munali mudabwera kuchokera ku msonkhano wanu ndipo inu munali ndi madola 1500 tsopano izo zikoza kumvera ngati ndalama zochuluka kwambiri kwa wina wainu nonse Koma awo ndi basi masiku 15 kuti ine ndizilova kapena kupumula. Zimandirengera ine kupitirira madola 100 pa tsiku. Ngakhale ine ndizilalikira kapena ine ndisatero kuti ndisamalire za ofesi ndi zina. Zipanati inu munali ndi madola 1500 ndipo bamba ameneyo anali nyumba inatseratu. Iye anali ndi pafupi anasikisa ndipo inu munamupasa iye madola 1500 ameneyo. Ready. Iwanali ndi cheke changa chili apo. Ine ndinati ukonkulondola. Ine ndinati inu mukanachita chiyani. Bambo wana asanu akukhala muhema ndipo kukuzizira ndi chisanu pansi. Inu mukuganiza ine ndikanamakhala mu nyumba yabwino. Ndikumadziwa kuti bambo uyo ndi wana ang'ono awo kunja uko akukongwa ndi zikoto akaziwunjikira pa iwo. Ndipo ndili ndi ndalama zokhoza kumuthandizira iye. Yanati, kodi sizona kuti bambo anapa mungalande kuntunda kuno. Ndipo iye amachokera ku Kentucky. Iye analibenga khale ndalama zochitira mwambo wa maliro ake. Ndipo inu munakamuyika munthuyo. Ndipo inu ndi akazi anu munatenga ndalama ndipo munapita ku JC Penney. Anaputukula machekewo. Anati, inu munawononga kupitirira madola 200 basi chifukwa cha zovala zana ameneyo. Ndinati ukonkulondola. Iye anati, kodi sizona kuti mayi wachikulire momwe muno mu mzinda wina wake, yemwe ankakhala muno pamenepo New Albany. Ndipo anati, inu munampasa iye madola 300 ndi china chake, kuti alipirire ngongole ya zakugolosale yomwe iwo anamuimisa nayo iye. Ndipo inu munalipira pafupi madola 500 palendi yake. yomwe iwankati amutulutsemo iye muchisanu ndipo inu munalipira lendi ya yake mpaka mu juni wotsatira ndiponso munamuyimira bwino pa ngongole yake ya ku grosale yomwe inapita mpaka madola 14 kapena 1500 aponso ine ndinati ine ndikuyikumbukira nkhaniyo bwinobwino mayi wachibulire wa usingu wa zaka 80 ali ndi mwana wamkazi wosautsika ndi mnyamata wolalikira ku Georgia atasautsika ndi mnyamatazi ndipo atagona pakama ali wopanda thandizo lina lililonse inu mukanachita chiyani pa izo ine ndinati inde ine ndinatero anati kodi gulu lanu la matrasti ndinadziwa izi ine ndinati ayi bwana iwo sanazidziwe kodi akazi anu ankadziwa izi ine ndinati ayi bwana iwo sanazidziwe anati ndiye ndifukwa chiyani inu munkachita izo ine ndinati chifukwa ambuye anga anati musati muzilola dzanja lanu lamanzere lizidziwa chomwe dzanja lanu lamanja likuchita ine ndinati kodi mulinalo lamulo lililonse lapamwamba kuposa malamulo a mulungu ndipo basi apo mzimu woyera unabwera kudzandiwombola mokongola kwambiri momwe iye amachitira izo iwe umanena zinthu mosaganizira osadziwa kuti iwe ukunena izo ngati iwe utango ulola mzimu woyera kuti uzichita kuyankhulako ine ndinali chabwino chabwino ngati inu mukunena kuti ine ndili ndi ngongole iyo ine ndinati ine ndichita zopambana zomwe ine ndingate ine ndinati ine sindine mnyamata panonso ayi koma ine ndichita zopambana kuti ndilipire iyo ine ndinati usamakhale ndi ngongole kwa aliyense momwe ine ndikudziwira ine ndayesera kukhala woona mtima ine ndinapita zikwi zamadzola mungongole ndi kumabweza izo dola pa sabata koma mwachisomo cha mulungu ine ndinayilipira iyo ine ndinati ngati inu mukunena ndikutsimikizira kwa ine kuti ine ndili ndi ngongole ya ndalama izo zimene ine ndinawapasa anthu amenewo ndipo iwo anapitirira kumasonyeza pamene zili pafupi madola 20,000 mu zaka 10 zapitazi ine ndinapereka kwa wena monga choncho ndipo iye anati matrasti sankadziwa kanthu za izi ine ndinati izo sizinali zofunikira kuti iwo azidziwe izo ndipo kotero iye anati tabwino ndiye iye anati ine ndinati chimene chikundipereka ine ndikudziwa kuti akazi amasiye ndi ana amasiye osauka achibulirawo akasowa kuti akalipire msonkho pa izo nawonso kapena azipa ali ndi ngongole kwa boma ine sindinkadziwa zomwe ine ndinkanena awo anali atati akuyankhula ndipo ine sindinkadziwa izo oh iye anati ayi iwo sakusowa kuti akalipire msonkho pa izo ine ndinati bwanji kuti iwo asakalipire anali inu mukuona iyo inali mphaso yosachita kupempha ndiye mzimu woyera unandidzusa ine oh ine ndinati ndiye mphaso yosachita kupempha imalipiridwa msonkho unati uko nkulondola ine ndinati ndiye ine ndilibe ngongole iliyonse kwa boma pakuti ine sindinayambe ndatengapo zopereka mu moyo wanga ndiye woyimira mlandu wanga anauka ndipo iye anati pambo bwanawo ndingakhoza inu ine ndinati ine ndikhoza kukubweretserani inu makalata mamiliyoni awiri mu Washington kuti ndisimikizire izo ine ndinati ine sindinatengepo konse chopereka anati koma pamene inu mumapita mu misonkhano iyi ndi ndalama izi zomwe zimatengedwa ndi atumiki awandi mumadipirira izi anati inu mumakhala ndikumvesa kwa mtundu wina kuti mupezapo china chake ine ndinati osati kanthu iye anati ndiye chabwino inu timumapempha kupyalera mmakalata ine ndinati osati kanthu anati inu mumazipeza bwanji ndalama zanu ine ndinati zomwe wanthu amanditumizira ine ine ndikuyangana mmaso mwa wanthu pakali pano omwe amanditumizira ine chakhumi mosalekeza ine sindinawapemphepo konse iwo iwo amangochita izo ndiwo mzimu woyera iye ndiwokhoza kuwasamalira ake omwe ndipo iye anati chabwino ndiye bambo Branham anati kodi inu mungatsimikizira izo inu mungakhoze kunditengera ine makalata apafupi zaka 80 kapena 10 mbuyo kuti inu mumalandira chopereka popanda kupempha ine ndinati wochuluka momwe inu mungafunire iye anati ine ndikufuna atatu pa chaka chilichonse ine ndinati chabwino inu mukhala nawo iwo anati ndiye inu mungandipasa ine matiyi anu aku post office ndikundilola ine mulole makalata anu asadzane kwa masiku awiri kapena atatu ndiyeno ndidzapita uko ndikukasegula iyo ine ndekha. Inati, inu mukhoza kuchita chilichonse chimene inu mukutifuna. Inu mukhoza kubwera ku ofisi yanga nakonso. Iye anati, ndikupembesa kwa mtumi wanji kumene inu mumakutika. Ine ndinati palibe. Inu mumatumiza chiyani mumakalata? Taluza pemphero. Kodi inu mumalipirisa izo? Ine ndinati mubwere mudzawerenge makalata omwe ine ndimatumiza nazo. Izo zinali choncho. Tsopano boma lili ndi ngongole kwa ine pa zonse zomwe ine ndimalipira msonkho kwa boma kwa zaka 20 zapitazi. Musati muzitenga lingaliro pa zomwe muti mukanene pa sinu yemwe mumayankhula pakuti ndi Atate amene ali mwa inu amachita kuyankhulako. Mwaona? Ndichifukwa chake ife timakhulupirira mukukhala ndi mawu. Izo mwina zikoza kukhala nthawi yayitali koma izo zidzagwira ntchito bwino basi molingana ndi mawu. Tsopano ndicho chifukwa ife timakhulupirira kuti Baibulo limatiuza ife kuti dziko lisanaumbidwe nkomwe ndipo lisanakhalepo konse kuti Atate anapha mwana wankhosa. Yeno pamene iye anamupha mwana wankhosa iye anayika dzina la mwana wake aliyense wakudza mtsogolo mu buku la moyo ndipo ife timangokhala moyo mu mbado umenewu mpaka izo zonse zitatha. Inu mukuona zomwe ine ndikutanthauza. Mulungu wopanda malire ankadziwa izo kuti dziko lisanayambe iye anaona dongosolo la zomwe zinkati lidzachitidwe ndipo iye anangozikonza izo. Tsopano kumbukirani monga mbuye womanga wamkulu Atate pamene iye anapanga dziko lino ndikuyikamo kasitamu potasi ndi petroliamu ndi zipangizo zonse zosiyana izi zomwe zimapitamo kuti apange matupi athu. Iye anadziwa chidusa chilichonse cha izo ndipo anadziwa mtundu wake wa thupi lomwe akanati adzakhale nalo lisanalengedwe nkomwe. Chituti iye anawadziwa mapeto amuyaya izo ndipo iye ankadziwa mtundu wa mizimu yomwe ikanadzakhala mwa iwowa. Ndipo tsopano ife tisanati tisirize phunziro limenelo ife tiyeni lakuti tilitengenso usiku uno mu mbewu ya serpenti ndi mu mbewu ya mkazi ndikuzitsitsa izo pansi ndi kukusonyezani inu pa chomwe izo zili. Kuona momwe mbewu ya serpenti inasunthira pansi, momwe mbewu iyo ya mkazi inasunthira pansi, momwe kuti mbewu ya serpenti inayamba kulamulira lamulira kumakula ndi kukulira kulira 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 mpaka tsopano palibe chimene chasalira koma mayina otsalira apang'ono ochepa omwe alipobe analembedwa kuchokera ku maziko a dziko. Koma pamene thupi laumbidwa ndipo dzina losiriza ilo lomwe lili pa buku lidzazindikiridwa pano pa dziko lapansi mabuku adzasekedwa pakuti iwo asirizidwa. Nkhani ya chiwombolo yawerengedwa kwa thundu ndiye ife tidzapita kukamuona iye ndi kukakomana naye iye mchiro. Iye amene amva mawu anga ndikukhulupirira pa iye yemwe anandituma ine ali nawo moyo wamuyaya ndipo sadzabwera konse ku chiweruzo koma wadutsa kuchokera ku imfa napita ku moyo. Palibe munthu angakhoze kudza kwa ine kupatula Atate anga atamukoka iye ndipo si iye amene afuna kapena iye amene athamanga ndi Mulungu yemwe amasonyeza chifundo inatero lemba. Si iye amene afuna anthu ambiri amati ine ndicho wina mpingo ine ndikufuna kuti ndikhale mnyamata wabwino ine ndizichita izi izo zilibe kanthu kochita nazo izo ndi Mulungu yemwe amasonyeza chifundo. Tsopano inu mukuona pamene Mulungu anayamba mu ilipo mizimu 7 ya Mulungu chimodzimodzi monga mitundu 7 mu utawaleza ndipo kodi inu munayamba mwazindikira chiduswa cha galasi tangodya zitatu simanyezimirisa mitundu 7 ya ngwiro. Kodi inu munayamba mweselapo izo mudzayike chiduswa cha galasi cha mbali zitatu komabe chili chiduswa chimodzi cha galasi koma mungodya zitatuzo imanyezimirisa mitundu 7 ndimomwe Atate Mwana ndi Mzimu Woyera pokhala mmodzi komabe amanyezimirisa zikumbo 7 za uzimu za Mulungu ndipo ndiye mzimu woyamba waukulu wa Mulungu umene uli chikondi Mulungu monga utawaleza waukulu ife tikanakhoza kulingalira momwe iye amaonekera koma basi kungoti iye amaoneka monga utawaleza mizimu iyo. Mzimu wangwiro wachikondi wopira gulu, mzimu wangwiro wachiyandana basi mizimu yonse yangwiro iyo yeno iyo imayamba kumasita mabwela pansi ndipo iyo imabwela njira yonse pansi kutokera ku chikondi cha Sileo kapena chikondi cha Agapo kwa chikondi cha Sileo ndipo mpaka pansi kusilira ndi kusikira kwa chotsikitsitsa ndiyeno Mulungu iye mwini anazakhala mwamuna Yesu ndipo anasika mwanjira yomweyo mpaka kumayenje otsikitsitsa a gehena ndipo anakatengamo iwo omwe iye ankawadziwa asanayikidwe maziko aziko amene mayina awo analembedwa mu buku ndipo anawawombola iwo kuti abwerere kwa iye mwini. Ndino apo nkhani ya chiwombolo singakhoze kudziwika kwa thundu mpaka ife titadzamuona iye ndipo ife titayima mwakufanana naye. Tsopano ndicho chifukwa ife sitili chipembedzo, ndicho chifukwa ife sitima, ife timayanjana mukusuntha kulikonse kumene ife tingakhoze kwa Mulungu, koma ndicho chifukwa ife titili chipembedzo. Tsopano kunja kwa chipembedzo kumabwera zinthu zabodza izo. Tsopano monga ine ndinanena, ine ndikukoma zolimba pa ine ndikufuna kuti izo zikanirira. Tsopano kutali uko mu mpingo wa munthu wina, ine sindikanati ndiganize za zinthuzi, ine ndikanakhala mkhristu kuti mbale mokwanira kuti ndingokhala pa mfundo zazikulu zomwe ife tonse timagwirizanapo. Maona koma ndizobasi monga ife sitikufuna kumanamiza. Ine ndinali kuyankhula kwa mnyamata dzulo kumene ine ndinali kusaka gologolo dzulo m'mawa kutali komwe mumapira a Kintake ndipo ine sindinachizindikire chikwangwani chokhomedwa mu mitengo, ndipo ine ndinali nditakhala kumbali inayo, ndipo ine ndimaganiza kuti anali mbale Banks kuno anabwera kudusa mu nkhalangoyo, iye anali akusaka gologolo aponso mudera lomwelo, ndipo ine ndinamuona iye akubwera, ndipo ine ndinamulizira likhwelu mnyamatayo. Ine ndinkaganiza kuti anali mbale udzi atavala chimodzimodzi monga iye. Iye anatembenukapo ndipo ine ndinaona kuti sanali iyeyo, ndipo mbale udzi anali ataniuza ine kuti kunali malo uko omwe anayikidwa chizindikiro, ndipo ine sindinali kuwadziwa iwo, kunalibe zingwe za mipanda nkhalango basi, ndipo ine ndikanadzadziwa bwanji kuti ndi mtengo wa mgwalangwa kuti uli wakumbali iti. Kotero ine ndinali nditakhala pamenepo ndikumvelera kwa gologolo akukuwa, ndipo ine ndinali kuganiza zoti tabwino tsopano usiku uno ine ndipita ku nyumba ndi kukayamba msonkhano ine ndikabwerera mu ntchito kachiwiri, ndipo uko kunayamba kuvumba ndi mikundo ikuwomba, ndipo ine ndinamuona munthuyu, ndipo ine ndinayankhula kwa iye ndinapita komweko ndipo ndinakapeza kuti ine ndinali kumalo ake ona, ndipo ine ndinayankhula kwa iye, iye anati zilibino, iye anati mayi zingosakani kulikonse kumene inu mukufuna, ndipo ine ndinali chabwino, iye anati inu simunali kumalo anga, inu munali mudakhala kupitirira mtengo wa mgwalangwa uwu, anati kumbali ino ya mtengo wa mgwalangwa ndiwo malo anga, koma anati izo zilibe kanthu mbale Branamu, zisakani kulikonse kumene inu mukufuna, mubwere mpaka ku nyumba pambo akafuna kuti akuoneni inu. Mwaona, ndipo ine ndinati chabwino, ife tinayamba kuyankhula za Baibulo, ndiye tinapitirira paphunziro losaka. Iye ananena izi, iye anati mbale Branham palibe wina aliyense kuno amasamala za wina wake kuti akusaka, koma anati bambo anga anali kuno tsiku lina, ndipo wina wosaka wa munzinda anatulukira ndipo anadzapha imodzi ya ngosa zake lomwe inkalemera pafupi mapaundi 60 kapena 70, ndipo iye anapulira kwa munthuyo, ndipo munthuyo anamuombera iye ndi mfuti. Iye anati ndizo zomwe zimapangisa izo kukhala zoyipa, anati ife sitimasamala zakusaka. Chabwino ndi chinthu chomwecho chimene ine ndikuchikamba, ine ndilibe nazo ntchito chipembedzo chomwe inu mulimo, koma khalani ndi Baibulo ndi mzimu woyera ndi chipembedzo chanu chimene ife tili kudandaula nacho mwansanga, khalani basi wachina monga wachinacho, koma kuli kukhala ndi Baibulo kapena kulandira mbalume zopangidwa ndi wanthu. khalani ndi baibulo tsopano iwo anabweretsapo chipembedzo chimene chinali cholakwika tsopano chinthu chotsatira chimene iwo anachibweretsapo chimene chinali cholakwika chinali ubatizo wa madzi ubatizo wa madzi monga zaphunzitsidwira mu baibulo ndi mwakumiza koma mpingo wa katolika unabweretsapo kukonkha kapena kutsanulira ndipo palibe lemba lina mu baibulo lovomereza zakukonkha kapena kutsanulira palibe malo oterowo amapezeka mu baibulo ndi mwa kumiza dabwino ndiye koma motsatirapo kunadza kudatha mpingo wa katolika ndi mpingo wa lutera ndi kutsanulira kwawo ndipo motsatira kunadza mpingo wa anglikani ndina yotero pamene iyo imadzapo ndiye patapita kanthawi atibaptisti anabweramo ndi achisampudera kuti abwererenso kukumiza kachiwiri dabwino satana anachiona icho kotero basi iye anangoapasa iwo dzina laboza kuti azimizikiramo ndipo iwo anayamba kugwiritsa ntchito dzina la atate ndi la mwana ndi mzimu woyera palibe chituswa chimodzi chalemba mu baibulo pamene aliyense anayamba kubatizidwapo mu dzina la atate mwana ndi mzimu woyera ndipo yense yemwe angamaphunzitse izo ndi mphunzitsi wabodza ndipo ine ndinakuwuzaninu ine ndizipangitsa kuti zikanirire tsopano ngati inu timukuganiza kuti uko mkulondola ine ndikufuna funso lanu pa nsanja pano mundisonyeza ine ngati inu mungakhoze kundisonyeza ine malo amodzi pamene aliyense anayamba wabatizidwapo mu baibulo mu dzina la atate mwana ndi mzimu woyera ine ndikachikwangwani pa msana wanga ngati mphunzitsi wabodza ndikumakwera ndikutsika nsewu ndikufula pamwamba pa mawu anga ndi manja anga mmwamba mphunzitsi wabodza palibe chinthu choterocho kodicho chinachokera kuti tsopano bwererani mbuyo iyi ndi mbali ino ya baibulo inu muyenera kutenga mbiri yakale achikatolika amakhulupirira mwa mulungu ambiri ndipo iwo amamuswa mulungu mmodzi woona kukhala mulungu atatu osiyana ndipo ndimvereni ine chinthu choyipa chake chomwe chinali mu pepa la tsiku lina chokhuza munthu wamkulu yemwe ife tonse tikumudziwa kuti ali wantchito wa mulungu Billy Graham ife tilinazo zonenedwazo mbale bilapo ali nazo izo pamene anafunsidwa Billy Graham ndi wina wake yemwe kunali siyani kutsutsana uku kokhuza utatu kodi kunali amulungu atatu amulungu atatu weni weni kapena kodizo zinali motani malo amodzi iwo amaoneka ngati amulungu atatu ndipo ena amaoneka ngati ali pa Billy Graham anati izo sizinaululidwebe palibe yemwe akuzidziwa ngati alipo amulungu atatu ndifati kunja monga myuda anati ndikuti wa iwo ali mulungu wanu atate kodi mwana ndiye mulungu wanu kapena kodi mzimu woyera ndiye mulungu wanu pali mulungu mmodzi yekha ndipo awo umunthu utatu pakuti umunthu uyenera kukhala wa munthu izo sizingakhoze kukhala umunthu popanda kukhalapo munthu inu mukudziwa izo kodi chilichonse chingakhoze bwanji kukhala umunthu popanda kukhala munthu oh anati ife timakhulupirira mwa mulungu atatu okhala wanu ife timakhulupirira mu munthu utatu wa mulungu yemweyo tabwino izo zisanakhale umunthu izo ziyenera kukhala munthu ndichani izo ndiye inu mungati ti amulungu atatu ndi maudindo atatu a mulungu yemweyo iye anali atate pachiyambi yemwe ankapachitika pamwamba mchipululumu mulawira moto chisamba choyaka utate mulungu monga ndangosiriza kunena kutsike pesa kubwera pansi ilo linali dongosolo la pamwamba kwambiri mzimu agapo zoye moyo wa mulungu muli wake utapangidwa mwa maonekedwe alawira moto ndipo mmodzi yemweyo atatha kukhala mu utate anadzakhala mwana ndizimu wa unali mudisamba toyaka unali mwa munthu Kristu ndipo iwo unabweresa umboni omwewo kumene Atate ankachita anati ngati ine sindichita ntchito za Atate wanga musati mundikhulupirire ine mtengo uliwonse udzachitira umboni chipaso chake chomwe yeno iwo utatha kukhala munthu onani iwo unatsikira pansi kuchokera ku chauzimu kukalowa mu china chake chogwirika chimene chingakhoze kukhudzidwa kupi ndipo kupyolera mu imfa yodzipereka nsembe ndi nsembe yapamwamba ya mulungu mmodzi uyu yesu iye anati ine ndi Atate wanga ndife mmodzi Atate wanga akukhala mwa ine angakhoze palibe aliyense yemwe angawerengezo momveka bwino mwinanso iwo anati nkupa chani inu timutisonyeza ife Atate ndipo izo zitikhutitsa ife Yohani 14:8 iye anati ine ndakhala motalika chotere ndi inu ndipo inu timukundidziwa iye anati pamene inu mwaona ata pamene inu mundiona ine inu mukuwaona Atate wanga monga dona analumpha kamodzi iye anati mpa mbale Branham iye anati eya Atate ndi mwana ali amodzi monga momwe inu ndi akazi anu muli amodzi ine ndinati ayi iwo sali ine ndinati kodi inu mukundiona ine iye anati inde ine ndinati inu mukuwaona akazi wanga anati ayi ine ndinati ndiye iwo simtundu omwewo wa mmodzi yesu anati pamene inu mukundiona ine inu mukuwaona Atate Atate akukhala mwa ine mkazi wanga samakhala mwa ine kugona iwo ali mmodzi mwandina iliyonse iwo ali mmodzi ndipo ife ndi mmodzi kupyolera mchigwirizano mkazi anga ndi ine ndife amodzi muchiyanjano koma ndife umunthu uwiri mkazi wanga akhoza kumachita kuganiza kwa mtundu wina ndi ine winanso ndipo ndife anthu awiri koma somweto ndi mulungu iwo mulungu ndi Khristu ndi munthu yemweyemweyo ndiye mzimu woyera ndi chani mzimu woyera ndi mzimu wa mulungu omwewo ukukhala mwa anthu omwe iye anawafera ndipo anayika dzina lawo pa buku la moyo wa mwana wankhosa timene iwo anali amodzi ndiye pachiyambi lemba timanena chomwecho kodi yesu sanawawuze iwo kuti iwo anali ndi iye asanachidwe maziko a dziko malingaliro anu anadetsedwa ndi mdima ndipo ife tonse tili pa zinthu zimenezo koma sindife china chating'ono chokha tikuchitika mwengozi kuno ife ndi wana amuna ndi akazi a mulungu pachiyambi chachilengedwe cha mulungu ndipo tinagwetsedwera ku tsikuno kwa umboni kuti tidzachitire umboni chisomo cha mulungu chimene tawazidwa mmitima yathu mwa mzimu woyera ife tili nawo mzimu wa muyaya palibe wina palibe wina ndipo palibe njira ina yoleketsera izo mpingo wa mulungu udzakhalapo uko motsimikiza basi monga izo zingakhoze kukhala zosimikiza monga ife tinali kuyankhula kuti titenge phunziro laling'onolo kachiwiri basi kwa miniti momwe mwana wapathengo sakanakhoza kukalowa ufumu kwa timibadwo 14 zaka 400 ndi momwe kuti kusaweruzika kwa makolo kunkatezeredwa kwa wana mpaka kuka mbado kachitatu ndikachinayi ndiponso chilungamo cha makolo chinkatezeredwa zomwe inu mukuchita ngati mukubwera mawa ndipo inu mukadzakhala ndi chidzukulu cha mwana wanu zochita zanu lero zidzapangisa chomwe iye atadzakhale apo pakuti ife timawerenga mu baibulo pamene kuti Melkizedeki pamene iye anakomana naye Abrahamu akubwerera kuchokera kokawapha mafumu ndipo Abrahamu mbadwa anamupasa iye chakhumi chakhumi cha zonse zomwe iye anali nazo ndiyeno iye ananena izo za chachikhumi kuti Levi yekha basi akanakhoza kumalandira chakhumi koma iye anati Levi yemwe ankalandira zakhumi anapereka zakhumi pamene iye anali akadali mu chiuno cha Abrahamu. Kodi mungakhoze kumvesa izo Abrahamu anali wa Levi mzukulu wa mwana wake ndipo apa Levi Pafupi zaka 8 kapena 1000 mtogoro, mina mwake ma 100 angapo, inesu ndakziwe basuzingati zambi, ukanaenera kuzilingalira izo kupyolera mu kambado. Koma, Abrahamu anabala Isaki, Isaki anabala Yakobo, Yakobo anabala Levi, ndipo pano Levi, Yakobo akanati akhale abambo ake, Isaki agogo ake amuna, ndipo Abrahamu agogo abambo ake. Ndipo pamene Yakobo anali muchiuno cha Abrahamu, Bible linati iye analipira zakhumi kwa Melekizedeki. Yeno kambado kakangonokano akuthamanga thamanga akusuka kuma ndi chilichonse. Kodi inu mukuyenda kasira kuti kambado kena kasakhalapo chotani? Chifukwa chomwe ife tili ndi tchimo kupanda khalidwe kwa wana tsopano, kwa chomwe ife tili ndi asungwana ang'ono pa nsewu ndi anyamata ang'ono ndi chifukwa chakuti amayi wawo ndi abambo ankachita zomwe iwo ankachita mumbado wawo unapitawo. Ndipo chifukwa chomwe ife tikadali ndi alaliki omwe angamalibe ndi choonadi, chifukwa chomwe ife tikadali nawo asungwana ena akachitidwe kachikale ndi chifukwa iwo anali nawo makolo akachitidwe kachikale kale m'mbuyo mwawomo. Ndiko kulondola ndendende ife tikadali nawobe alaliki omwe amayima mosanyengelera ndi chipembezo chilichonse kapena mau ndi chifukwa kuli ife tinali ndi alaliki akachitidwe chachikale m'mbuyomo ankayima molondola pamalo omwewo. Inde tsopano ife tili mu tsiku lino, ndipo tsopano ife tikufuna kuti tinene kuti mkati muno kubwelera ku zina za zipembezo chifukwa chomwe ife sitili chipembezo, ndipo chifukwa ngati ife tikanakhala chipembezo ife tikanati tizigwadira kwa izo. Ndipo kumbukirani, inu mufufuze malemba paliponse pomwe mukufuna, ndipo inu simupeza mala mozi mu Baibulo pamene aliyense anayamba wabatizidwapo mwakuponkha, mwakutsanulira kapena mu dzina la Atate, Mwana ndi Mzimu Woyera. Kotero ngati sizili mulemba, izo zimayenera kuyambira kwina kwake. Monga ine ndimanena ndidakhala pansi pa mtengo waukulu ndikuyang'ana pa iwo, iwo ukhoza kukhala ngati wa mphongo, iwo ukhoza kukhala sadikulu, iwo ukhoza kukhala wamphamvu kwambiri, koma iwo unali ndi chiyambi, iwo unachita kuyamba. Ndipo chilichonse chipembezo cha nthawi ya chikale ichi chimene ife chimayima nacho molimbati, icho chinachita kuyambira kwina kwake, icho chinkayenera kukhala nacho chiyambi. Ndipo ndi malingaliro tomwe ife tili nato, icho chinayenera kukhala ndipo yambira. Ndipo malemba abodza omwe ife tikuwagwiritsa ntchito mu zipembezo zathu anachita kukhala ndipo yambira. Ndipo ngati ife tikuti ndine wa Methodist, inu munachita kukhala ndipo yambira. Ngati inu mukuti ndine wa Baptist, inu munachita kuyamba. Inu mukati ine ndine Mkatolika, inu munachita kukhala ndipo yambira. Inu mukuti ndine Mkhrisitu wobadwa kachiwiri, inu munachita kukhala ndipo yambira. Inu munachita kukhala napo apo. Chitani m'mbuyo, kapezeni pamene izo zinayambira. Tiyeni ife tibwerere m'mbuyo kuchiyambi cha chithunzi. Ndiye ngati mulibe chipembezo mu Baibulo, ndiye chipembezo chinachita kukhala ndipo yambira. Icho chinayamba ndi mpingo wa Katolika, achi Protestanti ndi mphukira chabe kwa icho. Ndiye ngati Baibulo limanena kuti iye anali mkazi wambiri yoyipa mpaka chifundiso chake iye anachita ziwerewere za uzimu. Kodi ziwerewere ndi chiyani? Kumbukirani, ife tinadusa mwizo. Tsopano mkazi akamakhala ndi mwamuna wake, iye ali chimodzimodzi monga namwali, iye sanayambe wayipitsidwapo pola ngati iye akukhala ndi mwamuna mmodzi uyo. Koma kodi kusalungama ndi chiyani? Chilungamo chopotozedwa, musiyeni iye akhale ndi mwamuna wina ndipo iye watesedwa. Mwaona chilungamo chopotozedwa. Tsopano ngati chipembezo chinali cholakwika, ngati icho chikanakhala cholondola, Mulungu akananena kuti tsopano ife tati tikhale ndi zipembezo. Ndipo ngati mpingo wa Katolika unanenedwa mu Bible monga kule kusalungama chifukwa iwo unkapeleka kwa osongana ake za Mulungu zake zake ndipo osati Bible mbale mlongo kodi mpingo wakatolika kumaseka mu nkhope yanu za Bible iwo amati iwo samasamala zomwe Bible limanena zomwe mpingo umanena zomwe chipembedzo chawo timanena tabwino ndiye inu mungakhoze bwanji kumawadza iwo olakwisa pamene inu mungamagwadire kubatizo wa Atate Mwana Mzimu Woyera pamene Baibulo limatsutsa izo pakuti amethodisti amanena chomwecho abaptisti amanena chomwecho inu mungamavomereze bwanji kukuponga ndi kutsanulira pamene palibe chinthu choterocho mu Baibulo kulibe chinthu choterocho kuti aliyense anabatizidwapo mu dzina la Atate Mwana Mzimu Woyera ndiye chifukwa chiyani inu mumachita izo onani chifukwa chake ife sitili chipembedzo ife sitimasowa kudyelera kwa iwo ife timatenga pamene mzimu uponyera kuwala pa lemba ife timakhala ndi lemba ndi pakuti atero Ambuye ndinu pamenepo palibe zinthu zotero monga izo izo sizinalembedwe mu lemba inu mukudinanga bwanji Mateyu 28:19 tsopano ife tapesa kudusa mwizo nthawi khumi ndi awiri iyo inali nkhani yomwe Yesu ananena pitani inu chotero kaphunzitseni mafuko onse makawabatiza iwo mu dzina la Atate Mwana Mzimu Woyera kodi izo zinayamba zachitidwapo kodi anayamba wakhalapo munthu yemwe anayamba wabatizidwapo mwanjira imeneyo palibe mmodzi ndiye payenera kukhala china chake cholakwika pena pake zedi chikatolika inazichita izo pezani ngati zinayamba zakhalapo mu mbiri yakale mpaka apa makolo a Anteniseni inu azambiri yakale muwerenge mabuku a makolo Anteniseni ndipo muone mpakana kwa mfumu ya ku England aliyense wa iwo ankabatizidwa mu dzina la Yesu Khristu mpaka utayamba mpingo wa Katolika ndipo mpingo wa Katolika uli nayo mphamvu iwo amati kuti azisintha chilichonse chimene iwo akuchifuna ndipo iwo anapita nkumakabatiza mu dzina la Atate Mwana Mzimu Woyera Martin Luther anatuluka nazo izo John Wesley anazisalira izo ndipo Alexander Campbell anabwera ndi izo ndipo John Smith wampingo wa Baptist anasatirabe izo ndi izi ndi Pentecost tili nazo izo pano koma ora labwera penyani zoikaponyali monga ife tinali nazo usiku wathu zoikaponyali choyamba chili kuwala ndipo kumapita kukudera dera dera mpaka ipo kunadusa mu zaka 1500 za mibado ya mdima ndiye zinayamba kumayaka aponso ndipo basi usanafike mbado wa mpingo osiriza iwo unayakanso kachiwiri pakati pa mibado iwiri ya mpingo kuwala kunadza tadirani malemba a mpingo wa Efeso mpingo wa Tesalonika mpaka mbusi kumbado wa mdima uliwonse wa iwo iye anati inu mulinazo mphamvu pang'ono koma inu simunalikane dzina langa ndipo mpingo osadira inu mwachita chinthu chachikulu koma inu simunalikane dzina langa tadirani makolo a Anteniseni kutsika kudusa nazo inu simunalikane dzina langa ndiye zaka 1500 za mibado ya ndima ndiye mpingo wachilutera unatuluka iye anati inu mulibe dzina langa koma inu mulinalo dzina osatinso Yesu koma Lutera ndi Katolika ndi Baptisti ndi Presbyteria inu mulinalo dzina kuti ndinu amoyo ndife mpingo wa moyo ife tikulimbikira ife tikupita patsogolo koma inu muli akufa malemba amanena chomwecho pakuti palibe dzina lina linaperekedwa pansi pakumwamba pakati pa wanthu limene wanthu angapulumutsidwe nalo osati baptisti tikupulumutsaninu presbyteria tikupulumutsaninu katolika tikupulumutsaninu yesu amakupulumutsaninu zonse muti mabuku tatingʼono nkhano zopangidwa ndi wanthu iwo amazilemba izi ndi chimene ife timachikhulupirira ndipo ndi chifukwa ife timakhala kutali kwa izo ife tilibe buku lowerenga koma baibulo tilibe kutsogolera tilibe bishopu koma mzimu ndikokulondola Yeno ngati pali mzimu olakwika ukubweramo kuyesa kupotozera chinakake mmenemo mawu adzachosa kupotokako tikulakwitsa khalani kutali nazo ona apa panadza mzimu motsatira ukuti uko nkulakwitsa kukuchitira umboni pakuti mzimu wathu umachitirana umboni ndi mzimu wake apa padza wina motsatira kuti oi petiyenera oine ndikuganiza ndi zabwino iwo kuti azichita izizo zinazo koma mzimu unati pali chinakake cholakwika ndi izo umapita mbuyo pansi mu baibulo ndi kuzibweresa izo mmusi momwe momwe ife tikuchitira ndipo izo nzolakwika khalani kutali nazo ndito chifukwa baibulo linati pano zili kwa iye yemwe ali nayo nzeru pano zili kwa iye yemwe ali nacho chidziwitso pano zili kwa iye yemwe ali ndizi mpingo uko ukukhala mu dongosolo kodi inu simukuona dongosolo lalikulu la mulungu tsopano penyani mbado wa mpingo wa philadelphia unali mbado wa mpingo wa methodist mbado wa mpingo wa chikondi cha paubale kukonzanso kumene pamene chikavini chapamwamba chinatulukira mu mpingo wa anglikani ku england kumene iwo analibe mkomwe chisimuso aponso anapita mpaka ku mbewu za zoyambirira mulungu anamutsa John Wesley ngati wa mwamalamulo kuti atenge chiphunziso chachi arminian ndipo pamene iye anatero iye anatigogola chinthu chimenecho pamutu ndipo icho chinkayeneredwa kutero koma mchiyani chimene iye anachita apa panatsa a methodist mosatira ndipo anathamanga patali basi njira imeneyo monga iye chikavini anachitira mwanjira imeneyi tsopano pakati pakepo pakadali a methodist pakadali a baptist tikukhumba ife tikadafika mpaka kuno tsopano mu malemba kutenga chivumbulutso 3 ndipo inu mumva izo tsopano basi tisanati mbado wa mpingo otsiriza umene unali wa chipentekosite ndiwofunda mbado wa mpingo wa laodikaya umene uli wokanidwa koma kumbukirani monga yesu anaonekera mu mtanda atayima mu zoyikapo nyali za golide zisanu ndi ziwiri wandima kwambiri unali umene unali kutali ndiye dzanja lake lamanja ndi dzanja lake lamanzere ndipo iye anali woti ukamamuyang'ana ngati alfa ndi omega osati pakati pakepo alfa ndi omega pamene iye anali atatambasula dzanja lake ndipo iye anali mwala wa yasipi ndi wa sadio umene unali benjamini ndi rubeni woyamba ndi wotsiriza apo iye anali ndi manja ake atawawongola apo iye anayima koma kumbukirani pakutuluka kwa izi musati muzisokoneze pakuti pamene iwo analandira mayina awa apa azipembezo izi iwo akanafa mu zinthu izo zomwe mpaka pansi koma iye anati basi pakati pa amethodist ndi achipentekosite tikuchokamo ine ndayikakhomo lotseguka patsogolo pano ino apo dina likubwezeretsedwa kachiwiri ine ndayikakhomo lotseguka pakuti ine ndine njira choonadi ndi moyo palibe munthu amadza kwa atate kupatula kudzera mwa ine mtiyani icho khomo lotseguka ilo kwalala kwalala ngati inu mungazindikire strait ndi strait kwalala ndilo njira kwalala ndi madzi motani kubwerera ku dzina la yesu imene inu munali nalo inu mulibe muli nawo moyo pang'ono inu simunalikane dzina langa ndiye ndiye umu iwo analitaya ilo anapita muchipembezo cha chikatolika anatuluka muchipembezo cha chilutera anatuluka muchipembezo cha wezire ndiye iwo akupita mpaka mu chipentekosite yapo koma isanafike kumene nthawi yotsiriza mbewu yatsala pang'ono kupita kuchokera pa dziko lapansi iyo yayenda kutulukamo mbewu ya olungama mbewu ya serepenti ikumangowundikana mokulumirakulumirakulumira kukonzekera mbado wa atomiki uwu kuti iwonongedwe koma basi isanafike nthawi imeneyo ine ndidzayika njira yotsawira ine ndidzayika patsogolo panu khomo lotseguka kwalala ndilochipata ndipo njirayo ndiyopapatiza ndipo adzakhalapo apang'ono okha iwo atadzayipeze iyo koma yotambalala ndi njira yolondolera kuchionongeko ndipo ambiri ndiwo ati adzapite mu imeneyo Ndino apo basi ndisanati kuwala kwa kukuluku kumayenera kuti kutumphukirepo ndine wokondwa kwambiri ine sindikudziwa basi momwe ndingafotokozere izo ndine wokondwa kwambiri ndizi pano nthawi yoti ndiseke ndipo ine sindinalikhuze konse phunziro langa ine ndikufuna kuti ndiyankhule pa ubatizo wa mzimu woyera ine ndikuti ndikhudze izo muli monse kwa maminiti 10-15 tsopano ine sindikusunga ninu maola atatu monga ine ndinachitira usiku wa thawu ine ndiyesera ndisatero tsopano ngati iwo ali ndi ubatizo wabodza wa madzi zipembezo ndizolakwitsa ndipo yense yemwe amayitira kumbuyo zipembezo zina zake mwamteradi akuthandizira chinthu cholakwitsa iwo akuthandizira zomwe mulungu akutsutsana nazo ananena chomwecho mu mibado ya mpingo iyi ananena chomwecho mulemba ndipo anawatcha iwo aziwerewere chifukwa iwo amaphunzitsa ngati chiphunzitso malamulo a wanthu tsopano ife ine ndinapita kumalo osati kalelitali kwa munthu wina anabwera munthu amalemba nkhani ya machiritso auziri ndipo iye anati chinthu tokha tokhudza inu mʼbale Branham anati anthu akugwira potsutsa inu kwa inu umapita kwa achipentekosite ine ndinati chabwino ine ndizibwera kuchanu ine ndinati ngati inu kuti mudzandithandizire ine mu mzinda wanu iye anati chabwino anati ine ndinazitenga kale izo anati ine ndinazitengera izo kwa bishopu wa mpingo wakuti mpingo wa Methodist palibe chifukwa chobwezera nkhonya iliyonse pa izo anati ine ndinazitenga izo ndipo iwo anati tsopano inu mukuona ife monga mpingo wa Methodist timakhulupirira muzozizwitsa izi tsopano kodi inu muchita chiyani tsopano kodi inu kumbetsera kwa mpingo wa Methodist kapena chipembedzo ngati inu mutero ndinu wachipembedzo mwatiwerewere inu mukuganiza mpingo wa Baptist ukanati uthandizire msonkhano wokopa woterowo kani pa iwo ndi a Baptist Baibulo linati iwo ndi achiwerewere iye anabala anake akazi ndipo iwo anali timahule chifukwa akupereka chiphunzitso cha mtundu womwewo chiphunzitso chopangidwa ndi munthu mʼmalo mwa chiphunzitso cha mulungu ndi chifukwa ife ti achipembezo nawo a Baptist ndi chifukwa ife tachipembezo nawo a Methodist tsopano mpachiyani ife si achipembezo ndi achipentekosite inu apa tili chimodzimodzi achipentekosite akanati akhale pamene ngati mpingo wachilutera ukanati ukhale pamene iwo unayambira iwo ukanakhala uli wa chipentekosite koma iwo anapanga chipembezo kotero mulungu anautsa wa chipentekosite wina wotchedwa wezire ndipo kotero pamene wezire anapanga chipembezo iye anautsa wina wotchedwa Baptist pamene iwo anapanga chipembezo ndiye iye anautsa wina wotchedwa achikampubelo pamene iwo anapanga chipembezo iye anautsa wina wotchedwa pentekosite pamene iwo anapanga chipembezo iye akusunthabe napitirira ngopenyani ndipo muona iyo si programu ya mulungu izo sizili mu programu ya mulungu kuti akhale ndi zipembezo zimenezo kotero inu mukuona ndi chifukwa chomwe ife titili chipembedzo kumbukirani ine ndinanena poyamba tsopano ngati ine ndikukupwerekani inu ine sindikutanthauza kutero izi ndi za mpingowu ngati inu mwakhala nawo ife tikukonda kukhala nanu muno koma izi ndi zomwe ife timayima nazo ndi chifukwa chomwe ife titili achipembedzo tsopano chipembedzo pakuyamba pomwe ndi chabodza ndi aphunzitsa abodza ine ndinati izi zibwereka ndipo ine ndikufuna kuti izi zipweteke iwo mwamveradi ndaphunzitsa abodza munthu aliyense yemwe amazidziwa zinthu izo ndipo nkumayima ndikumanyengerera a Baptist a Methodist achilutera kapena achipentekosti akudziwa kuti baibulo limaphunzitsa zosiyana iye ndi mneneri wabodza musamamatire pozungulira izo ndizo ndendende ndi chifukwa ine sindinawadzowine asembulezi ndi chifukwa ine sindinawadzowine aumodzi ndi chifukwa ine sindinadzowine a Baptist a Methodist kapena chipresbateria pa iwo ndi abodza ine sindikutanthauza kuti anthu awo ndi abodza ine ndikutanthauza za mulungu zawo ndizabodza chifukwa izo sizimafanana ndi mawu a mulungu paulo anati ngati yana pita mpaka uku loleni ine ndikusonyezeni inu zomwe Paulo ananena sana usiye ubatizo wa madzi uku pamene Yesu analamula mu Mateyu 28:19 Pedro masiku kumi mtsogolomo anati lapana ali yense wa inu ndipo mubatizidwe mu dzina la Yesu Khristu kwa chikhululukiro cha machimo anu ndipo inu mudzalandira mphaso ya mzimu woyera nthawi yotsatira yomwe ubatizo unachulidwa pamene Filipo mlaliki anapita kwina ndipo anakalalikira kwa Samaria ndipo iye anabatiza aliyense wa iwo mu dzina la Yesu Khristu. Paulo Petulo anabwera uko kapena Petulo ndi Yohane kani ndipo anadzayika manja pa iwo iwo analandira mzimu woyera ye iwo anapita uko Petulo anapita molunjika ndiye ku nyumba ya Kornelio ndipo pamene Kornelio pamene Petulo analiyankhulire mawu awa mzimu woyera unagwera pa iwo. Petulo anati ife sindakhoze kwaletsa madzi kuona kuti awa alandira mzimu woyera monga ife tinachitira pachiyambi ndipo iye anawalamulira iwo kuti abatizidwe mu dzina la Ambuye Yesu Khristu. Tsopano Paulo anadutsa ku mayiko akumtsunda kwa Efeso iye anawapeza abaputi ena ndipo iwo anali iwo anali naye mtumwi uko mtumwi wa Baibulo ndipo dzina lake anali Apolo iye anali wazamalamulo wotembe mizidwa ndipo iye anali akutsimikizira kwa anthu kuti Yesu anali Khristu ndi Baibulo iye anati mesiya akuyenera kudzachita zinthu zina zake munthu uyu anali mesiya ndipo iwo anali ndi gulu lalikulu la anthuko ndipo iwo anali akusangalala ndi kumafuula ndi kumakhala nayo nthawi yayikulu yaizo Akwila ndi Prisila anali atapita uko ndipo anakalumikizana nawo ali ndi chiyanjano nawo iwo analibe chipembedzo iwo anangokhala ndi chiyanjano ndipo kotero iwo anamuona munthu uyu kuti anali munthu wamkulu oye ndi wanzeru oweruza milandu ndipo iye anali iye anali mambo wanzeru kotero iye iwo anati tsopano inu inu ndinu abwino kwambiri pa zomwe inu mukuzidziwa koma ife tinaye mʼbale wang'ono wotchedwa Paulo pamene iye abwera iye anali nazo zomuchitikira zina iye akudziwa zomwe iye akuzikamba iye adzakupfundisaninu njira ya Ambuye momveka kwambiri ngati inu mudzangokhala ndi kumamvetsera kwa iye tsopano musati muyesere kukankhira china chake pa iye chifukwa iye sadzayima duu kwa izo maona koma inu basi inu muzingodzapitirira kumamvetsera kwa iye ndipo Paulo anabwera modusa iye anamvetsera kwa iwo anayangʼana kamodzi pa iwo iye anati zabwino kwambiri koma kodi inu munalandira mzimu woyera inu a baptisti kuchokera pamene inu munakhulupirira oo iwo anati kodi ife tilibe iwo sindikuganiza chomwecho maona tabwino motani tabwino nanga inu munabatizidwa chotani oo ife tinabatizidwa kale ife tinabatizidwa kale tabwino ndani anakubatizani inu ndipo kodi inu munabatizidwa chotani baibulo limati kwa chiyani kapena mwapa chiyambi limati motani ndipo ili likuti kwa chiyani anati kodi inu munabatizidwa kwa chiyani mwakuyankhula kwina kodi inu munabatizidwa chotani ife tinabatizidwa kwa Yohane mʼbatizi munthu yemweyo amene anamubatiza Yesu Khristu senje lomwelo la madzi ndiwo ubatizo wabwino kwambiri kodi inu timuganiza chomwecho ndikuoneka ngati izo zikanagwira bwinobwino sichoncho zikuoneka ngati zikanakhala zili bwino ngati munthu yemwe analowa m'madzi ndi Ambuye wathu Yesu Khristu namubatiza Yesu ndipo Mulungu anazivomereza izo mpaka iye anatsika pansi mwa maonekedwe a mzimu woyera ndipo anadzalowa mwa iye ndipo iye anati uyu ndi mwana wanga wokondedwa wa yemwe ine ndimakondwera kukhalamo kutangochitira ubatizo umenewo zikuoneka kwa ine ngati ubatizo umenewo wanakhala wabwino ndipo Paulo anati iwo sugwiranso ntchito tsopano sugwira ntchito panonso kwachiyani kuti sugwira ntchito panonso maona inu muyenera kuti mubatizidwenso kachiwiri inu mulanthauza kuti ife omwe tinabatizidwa ndi Yohane yemwe anamubatiza Yesu tiyenera tibatizidwenso kokulondola anati ife tiyenerati batizidwe chosani anati mudzina la Yesu Khristu ndipo Paulo anawatengera iwo uko apo ndipo anawabatiza iwo wonse katini bachitidwe 1905 ndipo pamene iwo anamba izi iwo anabatizidwa katiwiri tsopano mudzina la Yesu Khristu ndipo Paulo anayika manja ake pa iwo ndipo iwo analandira mzimu woyera ngati Paulo ankawakakamiza amuna ndi akazi kuti abatizidwenso kachiwiri mudzina la Yesu Khristu ngati ine ndalalikira uthenga wina uliwonse ye mzimu wanga tiwolondola monga wa Paulo unalili ulole iye azindikire kuti zomwe ine ndikulemba malamulo a Ambuye ndipo tsopano mwa Galatiya 1:8 Paulo anati ngati mngelo wochokera kumwamba abwera mngelo wawala monja izimira kodi akunena zachiyani bumbuluso lidalisika dzina la Ambuye zilibe kanthu kuti bumbuluso lako linabwino chotani inu mukumbukira poyamba pa msonkhano wathu mawawulo yuri mutumimu ngati dzina lake libwera ndikudzawulula izo mangwiro iye ndi wabodza iye ndi mngelo wabodza ndipo munthu yemwe angatenge uthenga wake ndi mneneri wabodza ilipo njira imodzi yokha yoti kubatizidwire iyo mu dzina la Yesu Khristu ngati inu timunabatizidwe mwa njira imeneyo alipo malo obatizira akuyembekezera kokulondola mwabodza ndipezereni ine malo amodzi pamene aliyense anayamba obatizidwapo mu dzina la Atate Mwana Mboye izo sizili mu zolemba zopatulika ndichiyani icho ndi mbalume imene inayambisidwa ndi mpingo wa katolika ife tikhoza kuthandizira izi ife tili nazo ziphunziso za makolo a Antonisen ife tili nayo mbiri yakale ya izo ife tili nalo la two Babylon la Hislop ife tili nazo zolemba za Josephus ife tili nazo mbiri zakale zonse zamakedzana ndipo Josephus analemba mu nthawi ya Ambuye Yesu two Babylons la Hislop analemba pambuyo pa ilo Antonisen fathers analemba pambuyo pa ilo kusanapangidwe mpingo wa katolika yeno mpingo wa katolika unabweramo ndipo unadzakambira izo zonse panja ndipo unadzalandapo iwo weni ndipo Roma wachikunda anapangidwa kukhala Roma wa upapa ndipo apo iwo anabweretsa ubatizo wabodza wa madziwo wakukonkha ndipo kutosa pa dzina la Ambuye Yesu kukhala Atate Mwana mzimu woyera ndipo Yesu anati pakudzoza kumene iye anakupereka kwa Yohane pa Patimo inu muli nalo dzina loti muli moyo koma ndinu akufa Atate Mwana mzimu woyera ndi dzina lakufa loleni ine ndikuuzeni inu tondichitikira changa chaching'ono Switzerland, Germany, malo kumene ine ndakhala ndili kodi ambebwe amagwira ntchito motani kodi mizimu yoyipa imayenda motani ine ndikufuna kuti inu mundikhulupirire ine monga mpusa wanu chifukwa ndinu omwe ine ndikuyankhula nanu adiyelekeza amayenda mu dzina la Atate Mwana ndi mzimu woyera iwo amadula nthenga ndi dina chilichonse ndikuponyerana masenga pa wina ndi mzake kuponyera mu dzina la Atate Mwana mzimu woyera amawatcha iwo mayina atatu apamwamba mayi wake wa zimenezo ndi mpingo wa katolika iwo amapita kwa zoyimika izi ndi kugwadapo ndi kumadula nthenga ndi sizes ndi kumazitembenuza izo chambuyo ndi kuponyera masenga pa oyandikana nawo ndi zina zotero kumene iwo amakawotchedwa mpaka imfa ndi china chilichonse pacha izo mu Switzerland ine ndinayima ndi manja anga ali pa mtengo monga choni kumene amuna woona mtima ndi akazi anapa pamene iwo ankadula malilime awo ndi kuwotcha maso awo kuwachotsamo ndi chilichonse ndi zitsulo za moto mpingo wachiwerewere wa katolika uwo osaliwo okha koma mipingo yanu yoyambirira ya anglikani nayonso ndi mipingo yanu ya chiprotestanti inachita chinthu chomwecho ndipo iwo anaponyera matsenga awo mu Atate Mwana ndi mzimu woyera mʼbale wanu ndi mʼbusa ine ndakhala nawo mwayi wowuyamikira mwa chisomo cha mulungu kuti nditetezedwe kwa zinthu izi koma kuti ndizidziwa moyambirira zomwe ine ndinali kuzinena kumene mkazi anali kubwera ku mpingo uno nkumandizunza ine ndikuti iye akuwapusitsa ndi zamizimu mulungu kumwamba kuziwa chomwe zonse zoziri ine sindingakhoze kutenga za munthu wina ine sindinati pamene iwo anandiwuza ine kuti tigale mu Paris anali malo ambiri yoyipa chotero ine ndikanadziwa bwanji ine ndisanapiteko uko mkomwe koma ine ndinapita uko kuti ndikapeze ngatizo zinali zolondola kapena ayi ine ndinawatenga atumiki awiri kapena atatu wena ndipo ndinapita uko kwa akazi awa ndi zinthu zomwe amazivula pa misewiyo ndi zinanso ndizoona ine ndikanadziwa bwanji kuti roma ali pa mapiri 7 ine ndikanadziwa bwanji kuti papa anali ndi vicarious filii dei ndikanati ndizitenga mawu awina wake pa izo ine ndikanadziwa bwanji kuti ndiwira yapatatu inali pa papa ulamuliro wa wolowa m'malo wakumwamba ndi dziko lapansi ndi hade ine ndikanadziwa bwanji izo mpaka ine ndinapita ndikukaziona izo kodi ine ndikanadziwa bwanji kuti kuli mulungu wamoyo osati pansi pa za mulungu za wina wake dzingaliro lina la lunda la nyengo yotengeka yomwe inatusa upyola mu mbado kukutusawu momwe achikunja angatiuzire ife koma tsiku lina kutsika uko ine ndinampeza iye ndingakhale kuyankhula kwa iye maso ndi maso izo zinapangisa zinthu kusiyana kulondola ndendende zamizimu zimagwira ntchito kupyolera mu atate mwana ndi mzimu woyera ine ndinayima mu msonkhano kumene mfitizo zinali kugwira ntchito musatinu muganize kuti izo zingakutsutseni inu izo zinayima pamenepo izo zinaponyera tebulo m'mwamba ndipo iyo inkayandama ikuzungulira ndipo gitala ikuyimbidwa ndidayima pamenepo ndipo iwo ankafuna kuti anditulutsemo ine ine ndinati inu mukulakwitsa ndipo mzimu unayankhula moyankha kwa iwo mzimu unavomereza kuti ndi mulungu unati uyo ndi mulungu ine ndinati ndi zolakwika ndi mdierekezi iwanati munthu uyu ndi wosakhulupirira ine ndinati ndine wosakhulupirira kwa zinthu izi kwa izo siza ambuye wanga uyu ndi ufiti izi ndi za mdierekezi ine ndinati tsopano pano ine ndiyesera dzina la mphamvu ilo limene ine ndinabatizidwira nalo ine ndinati mudzina la mmwamba mokwera ndiwuzeni ine zoona zimandiyankha konse ine ine ndinati mudzina la mpingo woyera ndiwuzeni ine zoona iye sanandiyankhe ine ine ndinati mudzina la atate mwana ndi mzimu woyera ndiwuzeni ine zoona ndipo iye sanandiyankhe ine koma ine ndinati mudzina la yesu khristu ndiwuzeni ine zoona iye anati inde ndizolakwika mulungu akudziwa kuti izo ndizoona inde bwana oh chikhulupiriro mwa atate chikhulupiriro mwa mwana chikhulupiriro mwa mzimu woyera atatu wandi mmodzi atiyerekeza za njenjemera oti mwana uka chikhulupiriro mwa ambuye yesu timanjenjemeresa chilichonse inde bwana khalani pafupi ndi dzina limenelo inu muli nalo dzina loti ndinu amoyo koma ndinu akufa ndi umenewo mpingo wanu izo apo betserani alipo mkazi mmodzi wakhala akazi abwino ooneka bwino okongola omwe akhala mu mpingo muno mmawa uno asungwana akazi ausingwa pakati akazi achikulire yonse ndi abwino iwo ndi mkazi wa wina wake mwana wa mkazi wa wina wake wokoma mtima wa wina wake ena otero iwo ali aliyense pali akazi a William Branham amodzi ali muno ndinu aliyense akazi koma pali akazi a Branham amodzi iyeyo ndiyemwe amapita ku nyumba ndi ine iye ndiyemwe ali wokoma mtima wanga iye ndiyemwe akulera wana wanga ilipo mipingo yambiri yabwino mu dziko lero koma pali mkazi wa a yesu mmodzi yemwe akubala weniweni zoona obadwa akachiwiri olengedwa ndi mulungu inu mukudziwa chimene ino ndikutanthauza zichoncho inu dzina lake si methodist dzina lake si baptist dzina lake ndi yesu akazi a yesu zedi iye ali iye akubala anthu osati mamembala a mpingo wa methodist iye sakubala mpingo wa baptist kapena wa presbyteria kapena katolika iye akuwabala iwo obadwa ndi ozikika ndi okhazikika mwa Khristu Yesu ndiyo hapo yamene ndine wokondwa kuti ndiye iyeyo ndi mpingo wa chinsisi iye alibe chipembezo chilichonse iye satenga lililonse la mayina akulu okopawa ndi zinyumba zazikulu iye amasonkhana paliponse pamene ziwalo zathupi zisonkhana pamodzi iwo amapembeza mu mzimu ndi mu choonadi iwo anakonzekeratu asanayikidwe maziko a dziko lemba limodzi lina ndipo ine ndikukulonjezaninu ine ndikuka ndipo ine ndizisira zina zonse za izo mawa usiku liyo iwo ukhoza kuzigwira izo usiku uno ndiye tiyeni tipite kwa Efeso miniti yokha tingowerenga lemba limodzi ili ndiye ine ndizisiya izo kwa inu ife tipeza zomwe baibulo likunena tsopano pa izi ine ndikuti ndimutenge mphunzisi wamkulu uyu Paulo amene ali panayambe pakhala wina wonga iye iye anali mtumwi kwa mpingo wa mitundu chabwino pezani Aefeso 1 tsopano ife tikuti titseke mu miniti yokha mbetserani kwa izi msanga wokondedwa mbetserani kwa Paulo akulalikira kwa mpingo wa mtundu omwewo umene ine ndilimo mawa uno Paulo mtumwi wa Yesu Khristu mwachifuniro cha mpingo wa Presbyteria mpingo wanji chifuniro cha Mulungu kwa oyera oyerawo omwe ali ku Efeso tsopano kumbukirani iwo amwazikana konsekonse pa dziko koma ili ndi gulu la ku Efeso imene iye akuyankhula nawo tsopano iye sakuyankhula kwa dziko iye sakuyankhula kwa mamembala a mpingo wamba iye akulondolera izi kwa oyerawo tiye ntione ndi kwa okhulupirika mwa Khristu Yesu ife timalowa bwanji mwa Khristu Yesu mwa mzimu umodzi ife tonse timabatizidwa makhala mokhulupirika iwe umadziwa bwanji kuti uli nawo mzimu woyera ife tifika ku izo mwina mwake usiku uno maona chabwino mwa Khristu Yesu msomo tikhale kwa inu ndi mtendere wochokera kwa Mulungu Atate wathu ndi Ambuye Yesu Khristu adalitsidwe Mulungu ndi Atate wa Ambuye wathu Yesu Khristu yemwe watidalitsa ife ndi madalitso onse auzimu malo a mwamba mwamba inu mukudziwa izonse zimatengera kufula kochuluka izonse zimatengera kukuwa kochuluka izo ndi zabwino palibe chotsutsa izo ndi zabwino izo sizimatengera zimenezo izo zimatengera mtima wodzipereka kumakhala mu malo a mwamba mwamba kumadyerera pa zinthu za mzimu kokodi mzimu kumadyerera pachiyani kutengeka osati zonse palimodzi iwo umabweresa kutengeka ona koma iwe ukhoza kumbukirani inu mukukumbukira masomphenya okhuza mvula ndi tiliku na nsongole kumbukirani pamene anasowa mvula panali chisoso chaching'ono icho chinali ndi mutu wake utazolika pansi tiliku anali ndi mutu wake utazolika pansi pamene mvula inabwera onse iwo amalumba mmwamba ndi kufula mvula yomweyo koma izipaso zawo inu mudzawadziwa iwo penyani chisomo chikhale kwa inuku kuchokera kwa Mulungu Atate wathu tsopano penyani malingana ndibe yachinayi tsopano malingana monga iye anatisankha ife mwa iye pa chitsitsimutso chathati pamene ife tikhala membala wa baptisti kapena mate ayi anatisankha iwo asanakhale ndi msonkhano eya asanayikidwe maziko a dziko iye anatisankha ife apo pomwe osati ife tidinamusankhe iye iye anatisankha ife maona iye anatisankha ife apo asanayikidwe maziko a dziko kuti ife tikhale tili oyera kodi ife tinali oyera chotani osati kupyolera mu zomwe ife tinachita koma zomwe iye anatichitira ife chifukwa ife tingakhoze kukhala inu mungakhoze bwanji kuyipanga nkhumba kukhala mwana wa nkhosa mbale Roy inu munkaweta nkhumba ndi nkhosa zonse inu simungakhoze inu simungakhoze inu simungakhoze kuzisakaniza izo nkhumba basi iye amapita uko ndi kukadya mtundu wa zakudya zili zonse zomwe iye angakhoze Iye amafika pamulu wandowe ndikuzidya zodzaza mimba. Tabwino inu simumamvelera kuyipidwa ndizo. Inu mumaganiza kuti nkhumbayo ili bwino basi. Iyo ndi nkhumba yabwino basi. Ndizo zonse. Koma inu timumayiona nkhosa takumeneko. Iye sakanakhoza kumuyitanira iye mkhomaliro. Iye sakanakhoza kubwerako. Ayi, tavula ndi chani? Pa iye ndi nkhumba. Inu mukapita kukamuwuza iye kuti akulakwisa. Mulungu adalitsike ine ndine nkhumba. Iwe zikhala pa malo akowo. Iwe zipita uko ukakhale woyera wodzikubuduza ngati iwe ukufuna kutero. Inu apo. Ngati inu mulikonda dziko kapena zinthu za mdziko, tikondita Mulungu sitili mwa inu komwe anatero mawu. Tsopano osati mfa ine ndinasiya kudya manyowa kandipanga ine kukhala wosiyana ndi nkhumba ona kandipanga ine kusakhala nkhumba panonso izo sindizo ayi koma pamene chikhalidwe changa chinasintha oyo ayika mpanda pondizungulira ine ndikuganiza iwo anditchingira ine sindikuyenera kumachita izi o ayi iwe sumadzitchingira chilichonse kwa ichi. Iwe umangobadwa mwatsopano ndizo zonse. Iwe umangosinthidwa ndikokulondola. Koma ngati inu mungakhoze kutenga mzimu kuchokera mwa nkhosa iyo ndikuyika iwo mwa nkhumba, mwana wa nkhosa uyo angamachite zinthu zomwezo, nkhumba ingamachite zinthu zomwezo, mzimu wa mwana wa nkhosa umene uli mwa iye ungamachite. Ndipo mwana wa nkhosa uyo angatembenuke apo pomwe ndikumachita zinthu zomwezo zimene nkhumba imachita. Tsopano inu mukuona inu nkhumba komwe muli mwaona kokulondola ndendende ndikulondola mwaona inu mumapitabe kunja ndi kumakonda zinthu za mdziko kumavala zazifupi ndikumachita zinthu zonse izi kupitirirani zikusonyeza chomwe inu muli ndi zipaso zawo inu mudza wadziwa iwo kodi munthu amathyola nkhuyu kuchokera paminga mukuona ayi ayi. Inu mumathyola nkhuyu kuchokera mu mtengo wa nkhuyu. Inu mumapeza mahapulo kuchokera mu mtengo wa mahapulo. Inu mumapeza minga kuchokera mu mitengo ya minga ngokulondola. Tsopano mveserani mwatcheru kwenikweni tsopano. Adatikonzeratu ife kukhazikidwa kwa ana mwa Yesu Khristu kwa iye yekha molingana ndi zake mwakufuna kwake kwabwino kwa chake chifuniro chake. Adatikonzeratu ife mwa matamando aulemerero wake wa chisomo chake omwe iye watipanga ife wolandiridwa mwaokondedwa. Ndani anachita izo? Pa ine ndinasiya kumwa? Pa ine ndinasiya kusuta? Ayi, iye anachita izo. Iye anandipanga ine asanayikidwe maziko a dziko wokhoza kulandiridwa mukukhalapo kwa chisomo chake. Palibe chimene ine ndinachichita, sindinachite kanthu komwe pa izo, ndinalibe kanthu kamodzi koti ndichite pa izo. Ine ndinali nkhumba pakuyamba komwe. Ine ndinali wochimwa, ndinabadwa kubanja la zidakhwa, ndinaleredwa kochezera kachasu, ndidakhala pa mbiya ya jang'ala zochititsa manyazi ndikokulondola. Mowa wakufintake tindinkavala konse nsapato mpaka ine ndidakhala mnyamata wamkulu. Titsi likulendewera pansi kumbuyo kwanga, ndidakhala apo pa mtsuko wakachasu ndikucheza kachasu. Komabe mzimu woyera unabwera kwa ine pa usinkhu wa zaka 7 anati usati udzakhuze dontho la iwo ndipo usadzati udzapusisidwe ndi kasungwana kating'ono ito kunja uko ndipo usadzati udzasute ndudu kapena kutafuna fodya wotafuna. Koma chinali chiyani icho? Chifuniro chabwino cha Atate asanayikidwe maziko a dziko kuti iye akanadzanditumiza ine kuti ndizilalikira uthenga ndikumatsogolera nkhosa zake. Mulungu amudalise iye ndikwa nthawi zonse dzina lalikuliro. Ine ndizikhala pafupi ndi Baibulo lake kumira kapena kugwera m'madzi wotchuka kapena wosatchuka kaya aliyense azindikonda ine kapena ayi. Ine ndizimkondweretsa iye. Ine ndikufuna kuti zichita chimene chimamukondweretsa iye. Ngati abaptisti andikana ine, amethodisti, apendekosite pa umboni wawo woyambirira yangula mu malilime kuti ndi mzimu woyera, ndicho chifukwa ife ya chipendekosite. Ife sitimakhulupirira kuti kuyangula ndi malilime zimakupanga iwe kudzazidwa ndi mzimu woyera. monganso ife timakulupirira kuti kukhala mu balani ungakupange iwe nkhumba ayi bwana monganso ife timakulupirira pokhala mu nyumba yachifumu kuti zingakupange iwe mfumu sichoncho iwe ukhoza kukhala uli wantchito mwaona iwe ukhoza kukhala uli chilichonse ayi bwana ife timakulupirira kuti iwe umalandira mzimu woyera mwa chokuchitikira osati mwalingaliro lalunda lopeka la malemba koma mwa chokuchitikira chomwe iwe wekha umachidziwa tsopano ngati inu mukufuna ndimudziwe ngati unali mzimu woyera mupenye momwe moyo wanu ukugwirizanira ndizo izo zikuwuzani mtundu wa mzimu umene unabwera mwa inu inu mukhoza kuyankhula ndi malilime ndipo mukhoza kusatero koma chifukwa chiyani achipentekosite amachita chinthu choyipa monga icho mvetserani chifukwa chiyani achipentekosite amachita izo bwanji chifukwa pachiyambi pamene mulungu anayamba kubwezeretsa kudali uko zaka 40 zapitazo akubweretsanso mphaso mwina wake anayamba kuyankhula ndi malilime ndipo kuyankhula mmalilime ndi mphaso yotsiriza malingana ndi kuphunzitsa kwa paulo mwa mulu wonse wa mphaso yaingono kwambiri ya mphaso zonse ndikuyankhula mmalilime ndipo mwansanga pamene iwo anachita izo yonse anatengeka nazo ndipo anamanga chipembedzo ndipo anachita ito general council chomwe chili assemblies of god tsopano ine ndayankhulapo kwa wena amunawo opambana aza mulungu awo opambana ndipo iwo amati mbale Branham inu mukulondola koma ife tingachite chiyani tsopano ngati ife tingauke motsutsa izo ife tingatulutsidwemo ndipo kodi mpingo wathu udzagaliza chiyani za ife pamene ife tawaphunzitsa iwo kwa zaka ife tawaphunzitsa iwo kwa zaka kuti umboni wa mzimu woyera ndikuyankhula mmalilime kwandi ngati ife tidasinthe izo tsopano ndilo pembelelo la chipembedzo ambuye adalitsidwe ife tilibe chipembedzo pasi momwe mzimu kutsogolera ife timatenga izo ubatizo wa mzimu woyera ndokuchitikira pawekha ine ndawaonapo anthu akuyankhula ndi malilime ine ndaziwonapo mstiti zazimuna ndi zazikazi mmisionari aliyense akudziwa mofanana yemwe anayamba wachitapo ndi aufiti ndi ziwanda ine ndaziwonapo izo zikuyima ndi kuyankhula mu malilime ndi kuponyera dosi paseli pa mitu yawo ndi kudzidula okha ndi lezala ndi kumayankhula ndi malilime ndi kuzitanthauzira izo ndipo inu mukuti umenewo ndiwo mzimu woyera ndithudi ndi osuli ndi chiwanda yesu sananene konse ndi malilime awo inu mudzawadziwa iwo koma ndi zipaso zawo inu mudzawadziwa iwo ndipo aefeso 5:1 amanena kuti chipatso cha mzimu ndi chikondi chimwemwe mtendere kupirira motalika kubwino kudekha chipiriro kupasa chikhulupiriro kudziresa kulondola uko inu apo tsopano ngati muli wa methodi zipaso za mtundu umenewo zimakutsatirani inu kuti sindinu wopsa mtima kusanga momenyana ndi mateka ngati inu muli nako kupirira pakuti inu muli nacho chikondi ndipo ndinu woganizira aliyense ngati chikondi chanu choyamba chili khristu chachiwiri chanu chili mwa munthu mzanu inu kulola kukhala wachitatu masika monga choncho ngati inu mukusunthira patsogolo muli nako kupirira kotalika kufasa kupirira chikhulupiriro mayi inu mukuti mzimu wa ambuye uli pa ine ndipo pali machiritso auzimu mzimu woyera uli chimodzimodzi lero tsopano inu mukuti dikirani miniti ine ndimaphunzitsidwa mu mpingo wa khristu masiku azozizwisa anapita iwe uli ndi chiwanda inu mukuti chabwino ife tiyesera kuti tizibatizidwa mu baibulo mulibe chinthu choterocho ngati kubatizidwa mu dzina la atate mwana mzimu woyera ine ndikuziona izo pakali pano izo zili mulemba ndi dzina la ambuye yesu paliponse ndi dzina la ambuye yesu dikira miniti ife tikuthamangisa iwe ku assembly inu mumagonjera kwa izo inu muli ndi mzimu wabodza mwa inu inu mukumvetsera chiphunzitso chabodza kapena mneneri wabodza Tobano inu kungopeza mawa mozi pamene iwo anayamba batizidwa mdzina la Atate Mwana Mzimu Woyera ndipo ine ndidzipereka kwa inu. Ine ndikusonyezani ni malo aliwonse iwo angabatizidwa mdzina la Ambuye Yesu. Tobano ndana kulondola assemblies kapena Bible. Ngati inu mukutidya bwino ine ndinakongedwa Mulungu atalisidwe tizonza bwino basi kwa ine inu mangokhala kuti mulibe mapunziro okwanira ine ndikukuzani inu akongheni iwo kodi izo zimapanga kusiyana kwanji kutsanulira madzi kapena kuhamiza iwo pansi ine sindikusamala zomwe izo momwe izo zimaonekera Bible linadi kubatizidwa ndipo kubatiza kumadandauza kuti umizidwe. Inu mukuti kodi izo zimapangisa kusiyana kwanji kabwino kwanji ngati ngati Mulungu anamuwuza Mose vula nsapato zako iwe uli pamalo opatulika Mose kuti izo nzovutitsa kwambiri ine ndingovula chipewa changa ndichite kumasula zingwe za nsapato zanga kodi izo zikanakhala zabwino mofanana ayi bwana Mulungu sakanakayankhule konse kwa iye mpaka iye akavula nsapato zake ndipo Mulungu sazayankhula konse mpaka mpingo mpaka iwo utabwerera kunkhani ndi mfuno zomwe Khristu anazinyala ndipo kumapangidwa chipembezo ndi kutengeka kwina kapena chipembezo chikuwakokera iwo mbali iyi ndi mbali iyo iwo adzasowa kuti abwerere kukukhulupirira muzozizwisa kukhulupirira muzizindikiro kukhulupirira mumzimu woyera kubatizidwa mu dzina la Yesu Khristu ndi zinthu zonse izi iwo azanena kuti abwerere kwa izo kapena Mulungu adzayankhula kwa iwo ndendende kulondola apo ndi pamene mpingo uli ndi chifukwa ife sitili zipembezo izo ndendende chifukwa chimene ife titili achipembezo ife timakhulupirira Baibulo ndiyeno zilipo zinthu zochuluka mmenemo zimene sikuzidziwa zambiri za izo koma ife tayima motseguka Ambuye Yesu ingoziululani izo.
And we'll walk in the light. It's a beautiful light that comes where the dewdrops of mercy are bright. Shine all around us by day and by night. Jesus, the light of the world.
Osati a Methodista, Baptista, Presbyteria, koma Yesu, wala kwa dziko.
All ye saints of light proclaim Jesus, the light of the world. Then the bells of heaven will ring Jesus, the light of the world.
Aliyense mumaonekedwe akupembedza sopano.
We walk in the light. Beauty is forming. Come where the dewdrops of mercy are bright. Shine all around by day and by night. Jesus, light of the world.
What do you know? Simukanafuna kukhala naye Yesu. Ndimawu ake siyana ndi kukhala nalo lingaliro lilonse la chipembezo pa izo ndi angati akanatibola akhale naye Yesu ndi mawu ake. Tsopano pezani malo amodzi umu pamene Mulungu anadzoza konse chipembezo. Apezeni malo amodzi pamene iye anayikapo konse mlaliki wachikazi kapena anadzozapo mmodzi mumalemba. Apezeni malo amodzi pamene munthu aliyense anayamba wakongedwapo kapena kusanulirwa. Apezeni malo amodzi pamene aliyense anayamba wabatizidwapo mu dzina la Yesu Khristu. Paliponse pomwe pali lililonse kupatula dzina la Yesu Khristu osati Atate Mwana Mzimu Woyera. Mupeze pamene munthu mmodzi anayamba wabatizidwapo mu dzina la Atate Mwana Mzimu Woyera. Mubwere musandisonyeze ine. Paliponse munthu anabatizidwa mu dzina la Yesu. Tsopano ife tikupitirira mu zinthu zakuyapo kuposa izi tsopano. Tsopano ife tikulowa mu umboni woyambirira ndi zina zotero ndi kungoti ngone pamenezo zili. Tsopano ngati iwo amapunzitsa mosiyana ndi izo iwo akupunzitsa zinthu zomwe mulibe mu Baibulo. Kumbukirani, ine ndikukufunsani inu malo amodzi pomwe anayamba akhala ndi chitondozo. Mungondisonyeza ina amodzi ye wina wake akulakwitsatu. Ine sindikufunsa kuti akhalepo amodzi apa ndi wena chapo mwina mwake ngati enawo panalibe. Ine ndikukusonyezani inu. Mundisonyeze ine malo amodzi pamene panayamba pakhala chipembedzo zaka 300 atamwalira mtumwi wotsiriza. Mundisonyeze ine pamene pali chipembedzo chimodzi kunja kwa mpingo wa Katolika kuyambitsa izo. Mundisonyeze ine malo amodzi pamene Baibulo tilimatsutsa zipembedzo. Ndiye pachani inu muli chipembedzo? Mundisonyeze ine malo amodzi. Tsopano malo amodzi pamene munthu aliyense anakongedwa konse kwa kukhululukiridwa kwa machimo awo. Ine sindikutanthauza amodzi okhapa ndi apo. Tsopano ndisonyezeni ine malo amodzi kulemba. Mundisonyeze ine malo amodzi kulemba lonse pamene wina anayamba watsanuliridwa kwa kukhululukiridwa kwa tchimo lawo. Mundisonyeze ine malo amodzi pamene aliyense anayamba wabatizidwa konse mu dzina laye Atate, Mwana, Mzimu Woyera. Malo amodzi okha munthu mmodzi pamene munthu mmodzi anayamba wabatizidwapo mu dzina la Atate, Mwana, Mzimu Woyera. Mundisonyeze ine malo amodzi pamene Mulungu anayamba wayika konse mlaliki wamkazi mu mpingo kapena mwina ananena kuti adzakhalapo. Tilipatizo. Icho ndi chitsuzo chachikulu. Koma ine ndikufuna ndilipeze funso langu tsopano lili paguwa. Ndikundisonyeza ine pamene china cha zinthu izi chili usiku uno. Ine ndidzapepesa. Ngati izo palibepo, yenga inu simunakwanirise zofunikira izi. Nanga bwanji osazikwanirisa izi. Bwerani mudzakhale mmodzi wa ife. Inu muli chonchobe wakungoyankhula. Ngati dzina lanu lili pa buku la moyo wa mwana wa nkhosa, inu muziyenda mukuwala, inu mukuona kuwala. Mulungu akuulula izo. Ndipo inu muziyenda muiko. Ndiko kulondola ndendende mwaona. Tsopano nyani, ine sindili kukutengerani inu mobwerera ku mpingo. Ine ndikukutengerani inu mobwerera ku Baibulo. Tsopano kodi Paulo anati chiyani? Kodi Paulo anati chiyani? Ngati mngelo wochokera kumwamba alalikira china chilichonse chosiyana ndi ichi, msiyeni iye akhale wotembereredwa. Mulungu anati mulole mawu a munthu aliyense akhale abodza ndipo anga akhale choonadi. Totero ine sindikusamala chimene mpingo uliwonse unena, achipentekosite, a baptisti, a presbateria, mawu a Mulungu ndiwo choonadi. Nchifukwa chani iwo anayambisa izi? Pa kuwerengera zipembedzo. Assemblies of God achipentekosite lero angapereke chilichonse mpaka pansi pa mitima ya aziphunzitsa akulu awo. Ngati iwo akanati asayambe konse mbalume iyo ya umboni woyambirira kuyankhula mu malilime. Iwo akudziwa kuti nkulakwitsa. Izo sizingasunge madzi. Ndithudi sizingatero. Ine ndikonza kutsimikizira kwa inu ndi Baibulo la Mulungu kuti inu simumalandira Mzimu Woyera pakuyankhula ndi malilime. Izo sizili mkati umu. Inu mukuganiza. Eya, zedi. Izo zinalembedwa mwapafupi kwambiri. Mpaka izo zikanawanyenga osankhidwa omwe. Waona? Iye anazibisa izo kwa maso a anzelu ndi alunda. Ndipo amaziulula izo kwa makanda. Ilo ndi vumbulutso la uzimu. Inu mulione vumbulutso ndikugunda izo. Ndipo muone izo zikuwalirapo. Onani? Ndinu apo mwaona? Icho ndi chinthu chimene inu mukufuna kuti muzichisamala bwenzi. Onani? Ndi pamenepo. Ife tikumuthokoza Mulungu chifukwa cha Mzimu Woyera yemwe ali mphunzitsi wathu. Ndipo iye samangopita kunja ndi kukatenga kalingaliro kena kopeka ndi kukabweretsa iko kuno nkuti o haleluya ndi zipano zolondola zinalembedwa papomwe. Haleluya. Mzimu Woyera umapita mbuyo ndi kukubweretsani inu mpaka kupyola mulemba lonse. Nkumukhazikisa iye apo pomwe kudusa kumene mulemba. Waona? Ndi pamene inu muli nacho choonadi. Izo ndendene. Pakuti langizo liyenera kukhala pa langizo pa langizo. Ndi mzere pa mzere pa mzere. Ndimomwe Baibulo inanenera kuti izichitira izo. Inu mukuti kodi inu mukunyoza chipembedzo? Ayi bwana. Kodi inu mukunyoza akazi olalikira? Ayi bwana. Kodi inu mukunyoza kuyankhula mu malilime? Ayi bwana. Kodi inu mukuwanyoza anthu awa omwe anabatizidwa mudzina la Atate Mwana Zimoyera. Ayi bwana, ayi bwana. Koma ine ndikuti ngati iwo akudziwa kwinoko tsopano, Mulungu adzawayimba iwo mlandu ngati iwo sakutsatira mukuwalako. Inu mukhoza kukhala musakudziwa izo mpaka pano, koma inu mukuzidziwa izo kuchokera pano, maona. Tsopano ngati inu timukuganiza kuti uko ndikulondola, mufunsani malemba, ndiye mupeze malo anu ndipo mubwerere ndipo mudzaziyike izo pa tebulo ili usiku uno. Ndipo ife tiona ngati tili zolondola kapena ayi. Ndiye inu mupite mukafufuze izo ndi lingaliro lotsekuka mtima wotsekuka. Tsopano izo tsopano kufunzisa uku monga chonchi ndi kwa Branham Tabernacle, maona kuno kokha komwe kuno basi kulibe. Ine ndikugumba akanati asakhale ali Branham Tabernacle. Ine ndikugumba iye akanangomatchedwa kachisi, akanati akhale wopanda ngakhale dzina langa litayikidwa pa iye. Ine ndikukonzekera kuti ndichisinthe chalichi chino. Inu nonse mukudziwa pamene ife tinkagula icho, ine ndinagulapa pamene ine ndinkagwira ntchito ku kampani ya public service. Ndipo ndinayika chinyinjilita kuno ndipo ndinangochitcha icho limenelo pakuti mbale siwati ndi iwo anayika dzina langa kwa icho pamene iwo ankaliyika ilo pa chikalata umusi uko. Mwansanga basi pamene ine ndili ndikanenacho chinthichi chimene ife tilimo tsopano, mpingo uno udzaperekedwa kwa akuno awa. Ndipo basi chingoperekedwa dzina langa lichotsedwapo pa icho. Ine sindikuganiza dzina langa liyenera kukhala pa chalichi chimenecho, icho sichikuyenera kukhala chili Branham Tabernacle. Icho chikungoyenera kukhala chalichi mpingo wa Ambuye Yesu Khristu kapena china chake monga choncho. Kachisi wa Ambuye onani, malo khalamu, nyumba ya pembero kapena china chake chinzake. Ndipatsa dzina la mtundu wina, mwalole osonkhana asankhe dzina lawo. Dzina langa langa ndine munthu chabe, dzina langa sili kuyenera kukhala pa ichi mosaposa kanthu kena. Chifukwa chomwe anayikira dzina langa pa ichi, chifukwa dzina langa linali pa chikalata anati Billy Branham, maona. Ndipo ilo sili kuyenera kukhala choncho. Ayi bwana, iwo uyenera kukhala mpingo wa akuno. Ichi chiyenera kukhala cha osonkhana panowa. Ndipo mpingo uwu ndi woyima pawokha, palibe gulu la matrasti kapena madikoni angakuuzeninu zoti muzichita. Mpingo uno ndi voti yonse zimakuuzaninu zoti muzichita, ndizo ndendende kulondola. Ngati pali lingaliro, ngati inu simukumukonda mbusa wanu, ndipo pali anthu awiri kapena atatu ali ndi china chake zomufunsa mbusa, iwo sangakhoze kuyima ndi madikoni awo matrasti. Iwo angokhala pa udindo omwe ali nawo pano. Iwo ali nayo voti imodzi yokha ndizo zonse. Ngati iye ali mbusa wothandizira, iye ali nayo voti imodzi yokha. Iye ali ngati monga memba la wamba yemwe ali kumbuyo uko. Voti yonse ya mpingo imathesa vutolo. Ndipo uko nkulondola ndi kulondola. Palibe gulu la madikoni limene lingamuchotse mbusa, kapena palibe mbusa yemwe angalichotse gulu la madikoni. Mpingo umachita zimenezo muvoti ya aliyense pa chinthu chonsecho. Iwo ndi woyima pawokha mwawokha. Ife tilibe mabishopu, ife tilibe oyang'anira konsekonse, ife tili naye Yesu. Amen. Iye ndiye bishopu, iye ndiye woyang'anira konsekonse, iye ndiye mbusa wamkulu, iye ndiye mfumu, iye ndiye Ambuye, iye ndiye mchirisi, iye ali zonse mu zonse. Ndipo ndibe omumverake basi tikuyenda mukuwala. Amen. Ndipo iye anawayika ena mu mpingo chiyani? Mu mpingo mutupi. Anawayika ena mmenemo chiyani? Poyamba atumwi ndiwo amisionari. Ife tili naye wina mu chalichi muno tsopano, mnyamata wang'ono kumbuyo uko mzanga kwa ine mbale, ine ndimamutcha iye Chris Jeffrey. Ndiko kuyitana koyamba kwa pamwamba umisionari. Inu mukuti mtumwi ndi misionari mwamtheradi, pitani mukayang'ane mundi misionari ndipo mukapeze chomwe mtumwi amatanthauza. Amatanthauza wina wotumidwa. Pitani mukayang'ane ndi chomwe misionari amatanthauza, wina wotumidwa. Chinthu chomwecho dongosolo la pamwamba kwambiri ndi misionari yemwe amayenda pa nyanja chifukwa cha Ambuye Yesu. Pamwamba oyamba atumwi, achiwiri aneneri. Kodi mneneri ndi chiyani? Mpenyi. osatuwina yemwe amangodzipanga osatimtumuyemwe amangodzipanga ngati kuti iye ndi missionary ndi kumakhala kwawo koma uyo yemwe ali missionary weniweni ndipo mneneri mpenyi atumwi aneneri aphunzitsi alaliki abusa zomwe tutilo tili nazo mutupi wamba ilo ndiye muli mphaso zauzimu 9 imodzi ya izo ndi mzeru chidziwitso madziwitso auzimu kuyankhula mu malilime kuyanthauzira kwa malilime mphaso zonse zosiyana izi zomwe zili mutupi wamba ndipo atumwi awa abusa aphunzitsi ndi alaliki onse ali pano kuti azitsimikizira kuti mu mphaso izi zinthu izi zikugwira ntchito bwino ngati iwo apeza china chake kabodza chikukapo mwamsanga iwo amachitsutsa icho chifukwa icho tichili molingana ndi lemba mumulole wina abwerapo nkuti mulungu adalitsidwe ine ndili ndi mafuta m'manja mwanga penyani kuno inu mukudziwa ine ndikukhulupirira ndili nawo mzimu woyera ndipo ndili nawo mafuta m'manja mwanga inu mumamumba wina kuti izo sizili mwamalemba ngokulondola tiyeni tizitenge izo ndipo tipitemu tipinda umu tiyeni tifufuze malemba bwinobwino mundisonyeze ine mumalemba pamene izo zili umboni wa mzimu woyera wina anati o ine ndinayankhula ndi malilime ine ndili nawo iwo ndisonyezeni ine mumalemba uwo uli umboni wa mzimu woyera wokulondola o ambuye anandiitana ine kuti ndizilalikira akutero mkazi wina ndisonyeze ine mumalemba iye akuchita izo eya o ine ndikudziwa ambuye andiuza ine iye anandidalisa ine usiku uja pamene ine ndinabatizidwa mu dzina la atate mwana mzimu woyera mundisonyeze ine mumalemba pamene inu mukuyenera kuti muzichita izo tabwino ine ndili basi monga wina aliyense ndipo ndine wa methodist kapena wa baptist kapena wa presbyteria ndine wa chipentekosite ndisonyezeni ine mulemba pamene mulungu ananena zimenezo mwaona kokulondola izo sizili umo tsopano apa pali kutsutsa kotsekuka kwambiri kwa inu mamembala akachisiri pali kutsutsa kotsekuka kwambiri tsopano ngati inu kuti mupeze chinthu chimodzi chimene inu mukuganiza kuti chikutola kuita chimene ine ndachinena mmawa uno chinthu chimodzi chomwe chili chotsutsana ndi lemba ndi inu okakamizidwa kuti muchike icho paguwa ili usikuno wokulondola inu muchibweretse icho ndipo muzachike icho pano mundisonyeze ine lemba ndine mu baibulo pamene akuti panali chipembedzo kuti yesu anapanga chipembedzo kapena chilichonse cha zinthu izi zimene ine ndaphunzitsa pena pake pamene iye anayamba wadzoza ndi kumuyika mkazi mu mpingo ngati mlaliki pena pake iye anayamba waloleza kukonkha kutsanulira kapena chilichonse cha mtundu umenewo chimene ine ndinali ndikuyankhulapo muchiyike icho apa ndiyeno usiku uno ife tikupita umo ngati ambuye alola mu ubatizo wa mzimu woyera ndi mu mbewu ya serpenti ndi yamkazi chabwino ambuye akudalitseni inu ndiyangati akumvelera bwino ondiponandepepeko tsopano iyimbeni yomo koma kwenikweni kwa ambuye tsopano pakhala pali chinthu chimodzi tikhalireni ine ndili pa izi nthawi yonseyi pa masabata angapo awa ine ndinapeza lomwe lili vuto ndine ndipo ine ndikufuna kuti ndivomereze izo tsopano kwa mpingo wanga ine ndinakhala kuseri kwa mitengo ya mithundu ndi migwalangwa iyo kumunsi kuno ndikufufuza kodi ndipati pamene ine ndinapanga kulakwitsa kwanga koyamba nchiyani chinandipanga ine kupita molakwika chinali chiyani uko inu mukudziwa chimene ine ndinachipeza chimene chikundipanga ine kulakwitsa pali chinthu china monga kupita mowirikiza ndi china chake kodi inu mumadziwa izo iwe ukhoza kuyesera kuti uzikhala wolondola bwino ndi kuyesera kukhala wabwino ndiyeno iwe ukhoza kukhala wabwino mopitirira ndipo ine ndimango alola wanthu kumango ndikangira ine uku ndi uku mwaona zama ndidabwino mbale Branamu inu mubwere kuno Ambuye anandiuza ine kuti ndikuze nini izi dabwino zilibwino mbale ine ndibwera o mbale Branamu inu musati mupite uko chakuno dabwino mwina ine kulibwino ndisati ndipite uko mwaona ndipo iwe sukudziwa choti uzichita ndi chimene chimandipanga ine kukhala wamanjenje ine ndizipita kumene Ambuye azindisogolera ine kuti ndizipita ndipo ine sindikusamala zomwe aliyense azinena pa izo maona ndizo ndendende kulondola chotero ine sindiperekesa kumverera ndiyeno ine ndinazindikira sindinaso wananga kumtunda uko asanduka gulu la amanjenje kumakuwa usiku ndi chilichonse anthu akumaunjikana mkati ndi kunja kwa nyumba iyo nthawi zonse anthu kumabwera kuchokera kulikonse ine sindikuti akulakwa anthuwo pa izo anthu odwala koma ife tazikonza izo zonse ndipo kuno kuthalitsi pamene ine ndibwera kudzachititsa msonkhano bwanji ine ndimatsala pang'ono kuti ndizembe kutuluka muthalitsi chifukwa wanthu amangokugwirabe ndizi ndizo ndili wotopa kwambiri ndipo nthawi zina potuluka msonkhano wamachiriso ndipo ndisali bwino kwenikweni kwa iwo ine nkuti ndimati mbale Branamu Ambuye anati eya pamene ife tinabwera kuno kupita izo tizabwino ayi ine ndisamachite izo ife sitimasowa kumachita izo tsopano ife takonza ndondomeko yoti zisamalira izo ndipo tsopano tingokumbukirani aliyense yemwe akufuna ine ndikufuna kumamuona aliyense ndipo ine ndikufuna kumakhala nayo nthawi ndi kumayankhula nawo anthu mwa njira iyi iwe sungakoze iwe umapeza munthu wina mmenemo ndipo chinthu choyamba ili mukudziwa nthawi yako yonse yapita kwa mmodzi ndi ndipo iwe sumafika poti umuone winayo ndipo izo sizabwino anthu amabwera kuchokera ulendo wautali kuti adzangokhala ndi mawu pang'ono nawo ndipo ngati mulungu wawapasa anthu amenewo chikhulupiriro icho mwa ine kuti akukhulupirira izo iwo akuyenera nthawi ya pang'ono yoti aphunzitsidwe iwe sumayenera kungowabweza iwo nkuti ayi ine ndikuonana ndi aliyense izo sizabwino chifukwa ine ndikuchita mantha kuti ndichite izo chifukwa wina amabwera nkuti tsopano Ambuye akundiuza ine mbale Branamu kuti inu muzichita chinthu chakuti chakuti ichi ndi ichi ndi chifuniro cha Ambuye tsopano Ambuye andiuza ine chifuniro chake bambo King ndiangali akumukumbukira RAK ankakonda kubwera kuno ali chakuno iye anati ine ndinali kumanga ngalawa uko nthawi ina iye anati tsopano mbale Branamu inu muzimanga ngalawa iyo molingana ndi kulingalira kwanu kwanu anati ine ndinali kumanga kapena munthu wina ankamanga ngalawa nthawi ina ndipo nyamata anazapo anati inu mumayenera kuti mudule mbepete umu mwa njira iyi chabwino iye anayesera izo mwa njira imeneyo mwinanso anati o inu mukuyenera kuti muchite izo mwa njira iyi chilichonse mphiti ndi chilichonse ngalawayi ikuyenera kuti ikhale mwa njira iyi ndipo ipindike mwa njira iyi ndi mutu ndi mbuyo ndi makwerero ndipo iye anati ndicho chinali chinthu chooneka moyipa mmene inu unayamba mwachionapo pamene iye anatsiriza anati iye anangotenga ngalawayo ndi kukaisiya iyo kuseri ndipo anayamba ndi macheka ake kudzichekera inaso anati wina wake anabwerapo nkuti ndikuti umu ndipomwe inu mukuyenera kumangira iyo anati iyo ako inamangidwa ndi malangizo awena ili kuseri uko ine ndikumanga iyi molingana ndi momwe ine ndikuganiza iyo ikuyenera kuti imangidwe ndikokulondola tsopano mulungu ngati iye akufuna kuti ine ndichite chilichonse iye andiuza ine choti ndichite ngati inu mukuganiza kuti ine ndikulakwitsa muzomwe ine ndikuchita kapena chilichonse chonga izo inu mundipempherere ine kuti mulungu andiwongole ine mwaona chifukwa ine ndingakhoze kumamvetsera kwa ochuluka mopitirira tsopano inu pano mwina mwake pa mpingo iwe umangoyenera kuti uzimvera kwa mwina mwake mmodzi kapena anthu awiri koma kuno ine ndimapita mu makumi a zikwi ine ndingamachite motani izo ndiye ine ndinati ine ndisanamupange munthu wina kukhala yango ine ndizikhala pansi ndikuziwerenga izo mobwereza bwino kuona njira yomwe mzimu woyera kuti unditsogolere ndiye ine ndizikamuuza iye kapena mkaziyo chilichonse chomwe chili ndipo ilo ndi lingaliro langa ine ndizikangamira pa ilo ndikokulondola kukhala apo pomwe tsopano zoyankhulana zakonzera aliyense yemwe akufuna kuti andione ine zabwino mwambwino ngati inu mungayimbire ku Butler 21519 muzingoyangʼana mu bugu la mafoni ndipo muzipeza William Branham Butler 21519 dongosolo likonzedwa lakuyankhulana izo zizilembedwa ndiyendende basi nthawi ndi malo okachitira izo ndipo ine ndikoza kukomana ndi munthu aliyense kuonana nawo kuwathandiza iwo pa mavuto awo ndi zinthu koma ine sindingati ndizingolowa umo nkukhala tsiku ndi mmodzi ndi maola 4 kapena 5 ndi mmodzi uyu ndipo tsiku lotsatira ndikuphonya chinthu chonsecho ife tili nayo nthawi yochuluka motero basi ife tiziwafunsa iwo zomwe akufuna ndi kuchuluka kwa nthawi ndi kuzibweresa izo apo pomwe ndipo ife tizimuona munthu aliyense ife tili nazo izo ndipo bambo yemwe aziyankha mafoni akhala ali bambo mesa kuno kapena bambo gogo akhala apo pomwe ndipo iwo azizikonza izo bwinobwino mu bukhu langa ndiyendende zakuyankhulana ndipo ine ndizimuona munthu aliyense ngati ilo lili vuto lapadera ngati ili nthawi ya msonkhano wa pemphero tsopano wa odwala ndiwabweresa odwala anu ndi osautsika mkati ndi kuwalola iwo amvetsere usiku kapena uwiri tsopano ife tizipempherera zofunikira mwansanga izi komano pambuyo pa pafupi mausiku angapo ine ndikufuna kuti ndikuyamba pa utumiki wanga watsopano ndipo ine ndikufuna ndiziwatengera iwo mbuyo muno mu chipinda chino kwa inu mukuwadziwa masomphenyawo ndiyangati akuwakumbukira masomphenyawo zedi inu muli ahema wang'ono mu chipinda tsopano ine ndizimutenga mida umo limodzi nane pa usiku oyamba pachifukwa cha kutumiza akazi mmenemo ndiyeno ngati izo tione momwe izo zikugwirira ntchito ndili ndiye mmenemo ndiyeno ngati izo sizimagwira ntchito mwanjira imeneyo ndiye ine ndisintha ndi kumatumizamo akazi awiri pa nthawi kuwabweresa akazi awiri pa nthawi imodzi kwa iwo akubwera mu malo omwe muli mwamuna yekha mwaona ndipo izo ndituti ife tili ndi malingaliro oyera koma mdierekezi alibe awo kunja uko imukuona chotero zomwe iye angaganize pa izo mwaona ndi zomwe dziko liti linene koma ndi utumiki umene ine ndingakhoze kuwulola kuti udziwike kwagulu palibe mmodzi yemwe adzachitepo moonera izi imukuona ayi bwana ayi ine ndikudziwa kuti izo zili kotulukira pomwe tsopano ine ndikukhoza kuona ngati ndikhoza kungofikirapo ndikuchigwira icho izo zili pomwepa usiku watha ine ndinali kulota basi isanauke mawauno mbale noziyo ine ndinali lotaloto ndipo ine ndimaganiza utumiki ine sindikudziwa chimene ndinali kuchita koma chilichonse chomwe icho chinali ohinu mukanena za zinthu zikuchitika ine sindinayambe ndaziwonapo zoterozo ine ndinauka ndikungolira kumamutamanda ine ndinamumenya mkazi wanga mu nkhope ndi dzanja langa monga choncho monga choncho kumangomutamanda mulungu nditagonapo oyi ine ndikungodziwa kuti pali china chake komwe kuno chomwe chakonzekera kuti chifikire ndi kuchigwira icho icho chikhala chili chachikulu kuposa zomwe zakhala zili icho chikhala chodabwitsa ine ndikukhulupirira mulungu akukonzekera kuti achite china chake chachikulu koma tsopano ife tiyenera kuchifikira icho mwabwinobwino mwalunda ndi mwa mawu a mulungu momwe kulondola o ife timamukonda iye tsopano kumbukirani ngati aliyense wa abwenzi anu kapena aliyense yemwe akufuna kuti ayandione ine ndipo akufuna kuti ayankhule kwa ine zofunsa china chake chaching'ono chomwe chili cha mwapadera mwalole iwo andiyimbire Butler 21519 ndipo padzakhala kukonzedwa kwa zokambirana kumaloko ine sindingakhoze kukhala nawo iwo nyumba yanga uko ndi chakuta chisikuno chifa inu ndikabwera muno ine ndimalalikira motedwa kwenikweni ndipo ine ndimakhala kuno chifa ine sindimakhala ndi inu mochuluka kwambiri ndipo ine ndimakugwirani inu motalika monga ine ndingathere kuti nditengere mawu aliwonse mmenemo chifukwa abwenzi iyi ndi nthawi yokha yomwe ife titi tichite konse izi zonse zitha posachedwapa ife tikupitabe kumene kuzigwa mpaka uku tayang'anani pa iwo omwe atsalira kuyambira chaka chathachi omwe akhala ali kuno mwaona chotero ife tikupita m'musi mwachigwa ife tiyenera kuti tizichite izi tsopano izi ziyenera kuti zichitidwe tsopano ndipo tsopano ndichifukwa ine ndikukugwirani inu. Inu muli tabwino, izo nanga bwanji lemba la izo. Ya Paulo analalikira usiku wonse, usiku uno, ndipo munthu anagwa mu nyumbayo anadzipha yekha. Ndi angati akudziwa izo, utali wa usiku wonse. Paulo anapita ndipo anakagoneka thupi lake pa iye, anamumverera iye mtima wake unayamba kugunda limozi ndi mtima wa mnyamata ameneyo. Anati ayi iye